Ngalesinye sikhathi Billy Paul indodana yami bekatokhuluma akhulume nelibandla eMinneapolis eMinnesota futhi akasuye umshumayeli unjengababe wakhe kodwa wathi into yokuqala ngiyesaba ngako leyo into lethi ayihleleke ngiyacabanga indlela lengiva ngayo manje ekuseni ngiseme lapha embikwalamadoda enkosi Tingakutayo nekusukuma lapha emva kokuba lamadoda lanjalo njengemnakethu Ora Roberts, Velma Gardner, naletinye tingceku letinkulu tenkosi betisoloti lapha tishumayela. Futhi ke bengiqaphela sikhathi nje futhi ngiva leti imemetelo kungithatha cishe ama-hour lasithupha kushumayela. Ngako angikakhoni kuba nesikhathi manje ekuseni saloko. Ngivamise kuqala cishe igabence insimbi yesikhombisa ebusuku. Futhi nginikhiphe cishe ngekuqala noma yesibili ekuseni. Ngako kulukhuni nje kuthi anginaso sikhathi. Mhlawumbe ngidokutama lokho kusasanthambama. Ngako kuyinhlanhla kuba lapha manje ekuseni. Lokhu ngikuthatha ngekuthi kukuhlonishwa lokukhulu bazalwane labanginikete kona enkosini. Futhi ngidokona kuta lapha futhi ngikhulumise le blackface lelimangalisako manje ekuseni. Ngibuka ngephandle kubona ukuthi nine akungabateki nibe ne blackface sibili. Ngiyethemba ukuthi kokubili la kamoya nelempahla. Futhi manje sesibe nesikhathi lesihle kakhulu impela kuletinsuku letimfica de kugcina lapha eMaricopa Valley yase Phoenix. Netembe nemesa nesani slope nale licembu lebafundisi nemabandla abo lokhu sikuthatha ngekuthi kuyinhlanhla lenkulu kuhamba kwendvulela lengcungcuthela lenkulu sikhuluma nabo futhi sibatshela ukuthi silindzele lokungetulu kwemvelo lokucicimako ngetulu kwako konke lebe singakwenta noma sikucabange ukuthi kwenteke kulomhlangano umnakethu Williams usandza kungitshela nje ukuthi lomunye wetihlobo takhe usinzisiwe itolo ebusuku lobe kutoba yi ngolokuneng kakhulu esonweni futhi thine si uma leyo ndlotha ilapha manje ekuseni ngiyayibonga inkosi ngawe mnakethu nangabo bonke labasinzisiwe futhi khulekani ukuthi uma akhona lapha longakasinziswa ukuthi batowela elayinini ngqo manje ekuseni futhi basinziswe ukukhuluma ngemibono ngine lokho kucishe kube yinkonzo yami inkosi lenginike yona ngenxa yokuthi ngingabi ngulohlome ngalokwenele ngemfundo nakanjalo njalo mhlawumbe ngeke ngikhone ukuthi linganisa mina lucobo njengemfundisi wasesontweni kodwa ngalendlela ngingakhona ukukhuluma nebantu futhi ngingakusho nje lokho lengkwatiko bese ke ucinisekisa konke lo lokunye kwako ngakho ke uma lokho kunjalo uthi nakathi kulungile khona ke konke lokunye kwako kulungile nako yini bayathi ukuthi kukhulunywa kanjani ukuthi mine mhlawumbe angathi ngiyayithanda inkosi ngoba inesihawu kakhulu uma singakafaneleki kakhulu kepha noko inesihawu kakhulu lokho bekungilesinye setimanga tempilo yami nalengkwatiko bekukubona ngesikhathi singakafaneleki kakhulu kepha noko uyasivakashela noma kunjalo futhi kugibela nje ngqo etikwe kungafaneleki kwethu futhi kusinika tibusiso takhe noma kunjalo njengoba nonke nadi lokho labanengibeno bayathi mhlawumbe kuthi uthi nje ngifunda lomunye umnakethu endlula esikhatsini lesijulile selusizi njengoba ngendile ngekulahlekelwa ngumake wami angicabangi ukuthi ungilahlekele ngicabanga ukuthi ucubekele embili nje ngiyacabanga futhi ngiva ukuthi indvodza kade yemnakethu Rolf MacPherson ifile ngabe kunjalo bazalwane ngabe ukhona lokho kuyithabukisile inhlitiyo yami ngesikhathi lomnyezathe angitshela futhi bengingakwadi ngishone kukwadi ngalokho ejwayelekile nkulunkulu esawini sakhe ungikhombisa abantu bami ngaphambi kokuthi bahambe babe wami wafela emkhonweni wami futhi nginikela umphefumulo wakhe kunkulunkulu banakethu umnakethu Shakarian nami nalabanengi bemadoda lapha bekasekhathi ngesheya kwetilwandle eminyakeni lophelile ngikholwa ukuthi bekungiwo futhi lapho eJamaica eKingston ngesikhathi ngalokunye kusa ekudleni kwasekuseni moya loyingcwele wangena ngase ngithi manje bukhona bakhe bulapha kwati uyambona loyo thathe ahamba lapho naloko emkhoneni wakhe bide ngalapha umzuzwana nje kwamtshela ngesimo sakhe ngibona insizwa ita lapha manje inento letsite futhi lemhluphako kwase kuthi nje ngaleso sikhathi ngabuka phansi ngase ngibona umuntu afa nensizwa imile inengiklinhlida noma ikhafuna ingadi ngase ngithi bitani Billy Paul Masinyane lensizwa beyikhafuna ingadi ungamvumeli enyukele eBlue Mountain namuhla angathi ukuthi kuyini kwase kuthi ke kamuva sathola ukuthi kwakungumaketala wami lofako ngesikhathi lesifanako nasibali wami eme lapho akhihlida ingadi emaviki lambalwa engcenyeni yasekuqaleni yengci le bengingene kuyo nemnakethu u-Agan Bright wangibitela ukuthi ngiye e-Alaska naye eluhambeni lokuyodingela nekusungula umkhandlu wetikhulu telisonto yebo-ke inkosi beyingibonise umbono ngako manje loku kube kabi kukusho loku ngiyethemba akuvakali kukungahloniphi lokungcwele kodwa kweluhambo lwekuyodingela lebengitoluthatha futhi bengitokuthola lebengitokuthola loyo lobekatoba nami futhi ngani bebatobe bagcokile futhi impela nje kutoba nelibhele lelinembala lompunga lelingemafidi layimfica kutawuba netimpondo letingama-intshi langamashumi lamane nakubili tendluzele i-ekaribhu futhi ngesikhathi angishayela lucingo ngathi loko kuvakala njengako kodwa asikhuleke kuba bekucala futhi ngangikumemetele ebandleni netinzawo letiningi emakhulu ebantu bekade ngako ngako kuya e-Alaska kuvakala kukuhle kakhulu kodwa moya loyingcwele bekasolo angecwayisa ukuthi ngingayi futhi awukafanele uhambe umelane nekuholwa ngumoya loyingcwele kwase kuthi etinsukwini letimbalwa kamuva indoda lebeyise-British Columbia leyayingilophendukile losemusha nje beyinemnakabo loyo ngesikhathi ngisetulu lapho entwasahlobo lobekanesifo sesithuthwane yonke impilo yakhe futhi sasisemuva ekudingeleni ngaleso sikhathi emva kwenkonzo bekahlala njalo acela uNkulunkulu ukuthi ngibone umbono ngemnakabo bekangakaze abe kulomunye wemhlangano kodwa sigibele siphuma sasizulisana nemahashi umnakethu u-Eddie Biscali le ngicabanga ukuthi ukhona lapha manje ekuseni futhi bengisemuva ngizulisana nemahashi futhi kwendeka ngabuka etulweni sabene ngabona umnakabo nekuthi bekabukeka kanjani nekuthi akendeni lokulikhambi lakhe futhi ngagquzula lihashi lami ngalokukhulu ukushesha ngagibela ngenyuka ngase ngibeka sandla sami ngemuva kwesihlalo selihashi semholi ngathi umnakenu ngamchaza wathi kunjalo ngathi hamba umlanze umthumele ukuthi enyukele lapha bese-ke uyamshiya yedwa aze abe nalokunye kwalokunhlihlida uthi uba nalokune noma lokusihlanu ngelilanga futhi ubekanako yonke impilo yakhe athi nje angakwenta udluthule lihembe lakhe emhlane wakhe bese uliphosa emlilweni bese uthi loku ngikwenta egameni lajesu kristu kutosuka kuye uthi wathola umnakabo futhi bekasanza kuphuma nje endlini bekadzingeka acale ngalelo langa kujubata inzawo kude badingeli bakhone kungena lele sikubita ngekuthi kuvula umkhondovane nemkakhe lomncane bekesaba kakhulu bekangowesifazane lomncane loyiphentecostal futhi etulu le emfuleni i-racing cishe emakhilomitha langemakhulu lasiphohlongo noma layinkulungwane kusuka khashane nempucuko nalo mfati lomncane ngesikhathi lo mfana awela esithuthwaneni kwekucala bekavamise kulungisa lifastelo kodwa bekesaba kodwa wagxumela ngqo wacamalada ethi kwakhe wadluthula lihembe lakhe alikhipha kuye wase uliphonsa esitofini setinkuni wase uthi loku ngikwenta egameni lajesu kristu akakaze abe ngisho nakunye kusukela lapho niyabona na futhi ngako wangibhalela incwadi wase uthi woda yebo-ke etulu lapho kukhonda sikhathi kongasikhathi njalo baningi labahleti lapha lowatiko kwashiwo ngaphambili impela nje nginaso simemetelo ekhukhwini lami leli mbunga lelingamafidi layimfica libhele kuyoncamashile nzawo kuso nje ncamashi isikhathi inyamatani ikaribhu nalo mholi wathi uqonze ukuthi kusukela lapha siyakhona kubona kuyofika lapho leyo ndvotha ime khona igcoke lihembe lelisikoshi losityele ngalo kusuka lapha uye lapho utobulala libhele lelimpunga lelingemafidi layimfica ngathi lowo ngu-isho kanje inkhosi wathi kutokwenteka kanjani Ngathi lokho akusiko kwami, lokho sewuvele ukushido, ngihlonipha nje lokho lakushido. Futhi ngako emgwaqweni endasi sasithi asibe ngamakhilomitha cishe lasihlanu endasi entsabeni. Kungekho ngisho nalesi sodwa sihlahla noma yini. Sihlahlana letidliwa yinyamatane ikaribu. Ngetulu kwenzawo lephakeme lengamili tihlahla ngesikhathi sise kilomitha linye bekathwele inhloko ngaleso sikhathi sasiphumutana cishe isinza cishe ngemakilogram langemashumi lasikhombisa ngako sasiwathi uthi leti titokala emainji langemashumi lamane nakubili impela nje futhi uma sesifika esihlalweni selihashi emainji langemashumi lamane nakubili ncamashi futhi likhilomitha linye wathi yebo ke mina kethu Branham wathi manje libhele lingekhathi kwelikhilomitha linye ngathi kunjalo ngavele ngajika nje ngathi yini leya leme khona laphaya nalo lapho lisibuke ngqo libhele lelimbunga lelingemafidi la imfica futhi nasi simemetelo semholi nginaso ekhukhwini lami ngita ekhaya make bekagula ngikwakungumusa kaNkulunkulu nginalamanye emahambo lamathathu lebekahleliwe nebazalwane kodwa bekathi ukuthi ngeke ngikhone kuwahamba manje make wathi kimi bhili ngiya ekhaya ngathi cha make ngathi uma uya ekhaya uNkulunkulu akakaze asho lutho kimi wase ke uqhubeka njalo wabakabi kakhulu futhi kugcinene inkosi yabithela umphefumulo wakhe ekhaya futhi ngikunikhombisa nje ukuthi sibusiso sePentecostal sibili sichaza kuthini ngesikhathi sekaphansi kakhulu ngaholela make kuKristu ngampapatisa mathupha futhi ngesikhathi sekaphansi kakhulu ngange kuthi beka ngasakhona ukukhuluma beka solo akhuluma nje ngebomnanzi benkosi wathi ungibonile embonweni ngimile indvodza lenzala sibili futhi ngibambelele esiphambanweni ngifinyelela phansi kuye futhi ke ngesikhathi sekahamba imizuzwana lembalwa ngaphambi kokuthi ahambe bekangasakhona ukukhuluma ngathi make awusakhona ukukhuluma manje kodwa njengendodzana yakho ngifuna ukukubuda ngabe Jesu solo ungilolungile sibili kuwe manje njengoba bekanjalo ngesikhathi umemukela esimeni samoyelo engcwele uma uyafa khona manje Make ungeke uphile ngetulu kwemizuzu lesihlanu futhi uma Jesu alunge sibili kuwe nalo kunje ungasakhona ukukhuluma cwabidisa emehlo akho ngekushesha impela futhi beka cwabidisa emehlo akhe netinyembe titehla etihlatsini takhe njengemoya lomncane wendlula kulesakhiwo nemphefumulo wakhe loligugu wathathwa wayisa ekhaya ngiya ekhaya ngabutha inkosi ukuthi kungani ingakangikhombisi kwakungenxa yokuthi lalabanye abantu bami Bengiyoba setinza wena letehlukene na ngase ke ngithatha libhayibheli kanjena ngase ngithi babe inkosikati di amikho yena uku mhlawumbe kulomhlangano uti ngenela tonke beka sanza kunginika nje libhayibheli lelinetinhlavu letibovu angikholelwa ekuthatheni livi laNkulunkulu nekwenta libhodi lemidlalo iOG ngalo kodwa ngatsabuka kakhulu nje ngikhipha impahla yakhe endasi lapho futhi beka ngumuntu lolungile ngalithonsela phansi leli bhayibheli ngathi ndzawana thite ekhathi lapha ungangithuthuta futhi kwekuqala akafi kodwa ulele ngako ngekusalo kulandzelako cishe ngensimbi yemfica ngesikhathi ngihlethe ekamelweni ngikhala sasilungiselela kuya endasi ukuthi sibone ukuthi bekwe kanjani ngephandle umbono wavela embe kwami Ngabona ticule tinkulu tebantwana labancane labakhubathekile dilele endzawonye futhi bengihlabela liculo bangeniseni futhi eceleni lendzawo yayikhashane emuva kakhulu yate yehla kanjena futhi bengifanele ngisukume lengemuva kude bantfu lengemuva bakhone kubona lingembili netinkulungwane tebantfu tabutsana futhi ngabona wesifazane lowathi wako angena naloku nje bekagqoke ifashion lendzala agqoke isiketi lesithe netinto letincane titungelete intsamo nesigcoko lesikhulu siguquliwe nengcumbi yetinwele tentiwe kahle ngemuva ngako ngambona ahamba enyuka endlula kulesakhiwo futhi endlula kulendzawo lesi kwakungesiso sakhiwo kwakungaphandle futhi kwakunelibhokisi ngalapha nangalapha kufana nalapho kuhlala labadumile khona futhi beka kuleli bhokisi emizuzwaneni lembalwa akhotsama kulabantu futhi ngangena epulpiti futhi ngangitoshumayela nalo thathe waguquka ukuthi akhothamise inhloko yakhe kimi kanjena ngesikhathi abhekise inhloko yakhe phansi ngakhothamisa yami ngangisethi nyathelweni letisihlanu kusuka kuye futhi ngesikhathi asukuma kwakungumake lo muhle lo semncane ngaso leso sikhathi nje njengalapha umdvumo nembane nekuduma neliphimbo lathi ungabe usakhathateka ngaye unjengoba bekanjalo nga 1906 ngahamba futhi ngabuka eBhayibhelini lelidzala lemndeni kuthola ukuthi kwentekani nga 1906 futhi loyo kwakungumnyaka beka ngumlobokati wababe wami ngako namuhla uyingcenye yemlobokati wenkosi Jesu lengililunga lawo ngalelinye lilanga ngiyophindze ngimbone futhi ngiqinisekile ukuthi thathe nemnakethu MacPherson ekulahlekelweni kwabo futhi ngifuna kusho ukuthi umnakethu Tommy Hicks usanza kungishayela lucingo nje etinsukweni letembalwa letendlulile ngesikhathi ngicala kungena ePhoenix lapha walahlekelwa ngumnakabo ngiyacabanga kumenyedelwe lomunye webazalwane bethu wabulawa masinyane endase Mexico nemnakethu Tommy wadzingeka ukuthi andize angene ukukhomba umnakabo lobeka ngumuntu longakasenziswa na Tommy lomncane tatane bekakhala inhlitiyo yakhe yayitotsabuka futhi ngiyethemba ukuthi singeke sibe nalolo lwati kodwa sonke singahle silungele ngalolo suku kuhlangana na Kristu ngoba uma singakalungele akusilukhuni kuhamba uma sewulungele kodwa uma ungakalungeli futhi khumbulani labo lokho kwakungesiko nje awutiphuphi leto dindo uyatibona futhi empeleni tiliciniso lo mdzala uyoba musha lapho inguna phakathi akusayophinze kube khona kuguga noma ngimuphi umkhondo wesono noma ngimuphi umkhondo wekuguga ngikhuthatheka lokunjepho kithi kwathi ukuthi unelive ngesheya kwemfula ngitotsanza manje ukuthi sitosonzela kuye ngetinhloko tikhotseme netinhlitiyo letikhotseme njengoba mine kwemdlalo wasestage nje lomncane njengoba ngalokuvamile ngiyathanda kuniketa ekudleni kwasekuseni kwemadvodza labo somabhizinisi ngifuna ukufunda lomunye umbhalo futhi ngaphambi kwekufunda nekukhuleka ngitotsanza kubuta ukuthi ukhona yini lapha lonesicelo longathanda ukukhunjulwa vele nje uphakamisele isandla sakho kuNkulunkulu noma ngabe yini sicelo tetsameli letidzingako live lelidzingako asikhuleke babe wethu losezulwini njengoba sihamba singena siphuma emkhathini webantu siyalicondza liqiniso ukuthi ngalelinye lilanga sidokwenta kuhamba kwethu kwekugcina sifanele sihlangane lomunye nalomunye kwekugcina emhlabeni ngalelinye lilanga futhi njengoba sikhathi ngasinye thine bafundisi siya epulpit siyatibuta ukuthi lingaba khona yini lelinye lithuba kukwethula ebandleni lethu singathi ukuthi sikhathisini leso lesingafika ngaso futhi Nkosi siyakhuleka manje ekuseni ukuthi ube nesihawu futhi ngisafunda livi lakho leliphusisiwe ngikhulekela ukuthi imbewu itowela etinhlitiyweni tebantu ukuthi batoyemukela futhi uma akhona lapha namuhla Nkosi longakasinziswa kwangathi bangasinziswa namuhla kwangathi bangenta leso sincumo lesenele sonke manje ekuseni ngekwemukela indvodzana yaNkulunkulu njengemsinzisi wabo labo labakhathele endleleni futhi uphumile endleleni babuyise Nkosi nalabo labasendleleni balethele injabulo nekuthula nekwenetiseka nekwemukela kwabo lokukhulu etikhatsini letendlulile kwenkosi Jesu siyathi ukuthi bantu bebahleti lapha kusukela ngensimbi yesikhombisa enhloko manje ekuseni bakhathele kodwa utobahlumelelisa Nkosi ngetikhawu tetibusiso letivela esihlalweni sasezulwini sababe wethu na bape onkulunkulu loko lokudzingeka kuleli hour futhi manje ngekufundwa kwelivi lakho ngitinikela kuwe onkhosi futhi kwangathi moya loyingcwele angaveta kucicima lokungetulu lokuvela evini uyasathi sicelo emvokatho sonke sandla lesiphakanyisiwe futhi ngikhuleka kuwe babe kuthi utobusisa leso sicelo baphe sifiso senhliziyo yabo. Usisa lombuthano lona lesikhathi lesi senhlanganyelo lapho besilisa nebesifazane bato tonke tindlela tekuphila labavela eSeven sonke futhi eSeven ubuthene lapha kulendzawo lenkulu lebitwa ngePhoenix levuswe kulokungasilutho. Kwangathi moya loyingcwele angathatha libandla lakhe lelincane manje ekuseni futhi ende iPhoenix ngalo ulivuse namuhla ngemimangaliso netibonakaliso netimangata nkulunkulu lophilako kule ngcungcuthela lena. Ngamunye lobhabhatiswe ngephandle lapho kulelo chibi lekubhukusha noma kungaba kuphi kulenzambama kwangathi moya loyingcwele angahamba etikwemandi futhi abambe lowo muntu lapho basaphuma. Ngoba siyathi ukuthi umyalo uniketwe thine ngelivi lankulunkulu lelingeke lehluleke. Inkulumo lenkulu yaPetro ngelusuku lwePentecost ekubekweni kwelibandla wathi, "Phendukani ngulowo nalowo wena abhabhatiswe egameni likaJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwedono. Futhi nitakwamukeliswa siphiwo samoya longcwele ngoba lesethembiso sebantwana benu nesabo bonke labakhashane, ngisho nabo bonke labo iNkosi uNkulunkulu wethu leyo babida. Nkosi usabita namuhla, futhi siyathi ukuthi moya loyingcwele utokwehlela kulesigothi lesi, futhi ethi kwalamanti kulensambama, futhi baphe labo bantu tifiso tenhliziyo yabo, ubabeke luphawu embusweni waNkulunkulu. Siphe kona babe, busisa lengcungcuthela, busisa wonke wesilisa, umfana noma intombatana noma ngubani longahle abe nelivi ukuthi alisho kwangathi kungathela titselo kithi sonke. Sicela egameni likaJesu. Amen." Manje kwemizuzwana lembala nje yesikhathi senu, futhi ngitocela umnakethu Shakarian noma labanye babo laba ngingumningizimu kancane kwekucala nje. Ngako bengi bantu bami bangitshela ukuthi ngephutha kufika emhlabeni. Bengihlala njalo ngephutha. Ngesikhathi ngishumayela ebandleni iUnited Brethren kungesuku ka-10 futhi ngangephuthe ngele hour nje kuphela, niyathi befika ngqo ngesikhathi. Ngako umelusi wasukuma wase uthi, "Tethameli, manje ngitonethulela umnumzane Branham lo ephuthako. Ngephutha kufika emshadweni wami. Ngagcina umkami alinze cishe ema-awala amabili. Ngathi ngeka nginake labangibitela ukuthi uyagula. Manje uma nje ngingephutha emngcwabeni wami, nguleyo into lemgcoka. Yebo-ke ngijabula kakhulu ukuthi ukhona munye logcina sikhathi, futhi lowo uNkulunkulu nemlayeto wakhe. Sonke sikhathi ngesikhathi. Manje kusasa nzambama iNkosi Thanza ngitokhuluma nani. Ngishumayela iNkosi Thanza." Manje uma ningathanda kufunda lesihloko noma nisibhale phansi nyalo ekuseni kwemidlalo wasestage lomncane lolula, ngitothanda ukuthi nifunze Luka longcwele 7:36. "And one of the Pharisees desired him that he would eat with him." Futhi lomunye wabafarisi wamcela ukuthi ayodla naye. Futhi wangena endlini emfarisi wase uhlala phansi ukuthi adle.
Very simple. We're all acquainted with the story.
Kulula kakhulu, sonke siyayati le ndzaba. Manje ngikholwa ukuthi cishe kwakusekushoneni kwelilanga ngesikhathi sithunywa sifika. Bekakhathele, tinyawo takhe tatigcwele luthuli, tinwele takhe tatibuthene ndzawonye ngeluthuli nemjuluko. Ngoba bekagijimela usuku lonke, bekane nemsebenzi ukuthi awende, futhi bekafanele asheshise futhi awende. Ngako mhlawumbe bekaye eCapernaum, futhi bamtshela eCapernaum, yebo-ke bekalapha etinsukwini letimbalwa letendlulile, kodwa sewuhambile. Wase-ke uya eNazaretha nakanjalo njalo, lidolobha emva kwelidolobha. Ekugcineni sekuthi akuhambe sikhathi nzambama, lilanga lishona, akhathele, tinyawo tibuhlungu, akhandlekile. Ekugcineni bekahlangane nalo lebekamfunisisa, Jesu waseNazaretha. Oh, kube kuphela besingaba kanjalo, sigijime sisuke edolobheni siye edolobheni, sisuke endzaweni siye endzaweni, size ekugcineni sibe sebukhoneni bakhe. Kufanele ukuthi kwakungufiliphu. Filiphu bekaluhlobo lwagathi wangephandle, ngathi kwakunjalo. Bahlangana naye kuqala ngaphambi kwekuthi bangene kulabanye bapostoli. Awusho njenga Jesu ahlethe indzawana thite futhi kwakuna Johane eyemes fubeni sakhe Petro amelele ukukholwa nelutsandvo lwalusondzele kakhulu kuJesu. Ngako Philip mhlambe waletha lesithunywa ku ake sithi Petro, Petro wasiletha ebukhoneni baJesu. Futhi bekakhathele yena bekasolo ashumayela lusuku lonke futhi mhlambe liphimbo lakhe lithi kuhoshota lishiswe buhlungu neluthuli lwasemini nebantu bagcobagcoba emhlabathini neluthuli luphakama emandla akhe aphele nya njengoba kungenteka wafanela ukuthi eme futhi wakhuluma nebantu ngelivi laNkulunkulu ababuka ngaphandle futhi abona ukuthi bebalambele kanjani futhi boma Beka bachazela ukuthi uNkulunkulu wayeletha kanjani yonke imisebenzi yakhe lemikhulu. Oh, bengingathanda ukuthi ngibe lapho kulalela lokho. Akungabateki ngikholwa ukuthi wonke umuntu lapha bekangalangathelela kuba lapho kuva lokho lebekade kusho. Lalela imfundiso yakhe ukuthi yayini imfundiso yakhe ukuthi wathi iveta kanjani yena lucobo nekuthi hloboluni lweliphimbo lebekanalo futhi sibuke buso bakhe futhi kumbona enda imisebenzi yakhe futhi ahlola imicabango yabantu futhi abatshela ngetintho letehlukene netifo lebebanato futhi abatshela ukuthi sebaphilisiwe Bengingathanda kuba lapho. Oh he, bengingathanda kubona lokho. Uthi mhlawumbe bekasanda kucetha njengenshumayelo ye. Niyathi imfundiso yokuqala yaJesu nike nathi ukuthi yayini. Nifanele nitalwe kabusha. Leyo kwakuyimfundiso yakhe yokuqala. Nifanele nitalwe kabusha. Ngako angahle kube wabiyela emuva kuGenesis wase uyaqala. Wase uthi ekuqaleni uNkulunkulu wathi akube khona futhi kwaba khona futhi wathi akuthi yonke into lengiyikhulumile ivete inhlobo yayo futhi yayenda khona ke angahle kube waletha into lenjengalena athi yebo ke manje lokho ukuthi kuvete kodwa noko ungathatha lembewu lena futhi ungayihlanganisa ndzawonye futhi ungathola lokho lokubitwa ngemkhicito lobasteliwe kuhle kuhle kakhulu kodwa akusiko kwasekuqaleni kuyekele kuhambe kutobiyela enhlobeni yakho futhi nemkhicito lobasteliwe ungeke ukumele lobulukhuni nekuphatheka kabi lokho kwasekuqaleni lokungakumela leni ilonghoni lenzala beyobulala ngendlala lenye yemaHereford enungephandle enkangala ngesikhathi sasebusika ngingatendela indlela yayo lucobo njengendluzele kodwa iHereford yenu lepasteliwe iBrangus yenu lepasteliwe beyitofela lapho nifanele nitototise futhi kube bekeme namuhla ngikholwa ukuthi bekatusho into le njengako kithi akusiko kuphela ukuthi sipastelise sithelo tilwane kodwa sinenkolo lebasteliwe ifanele itototiswe futhi ipambathwe akusiko kwasekuqaleni sitama kuthatha livi laNkulunkulu futhi silitalanise kulenye into futhi silitalanise konke ngalapha futhi liba sicukusetinswane letingcelengcele lesifanele sithi tototise futhi asikhoni kwemukela livi sibili Angahle kube bekasho into lenjengaleyo. Kona ke angahle kube wathi uyabona impela impilo tenu tipasteliwe. Babe wathi ningasithinzi lesihlahla. Kodwa Sathane wathi angeke sinilimade. Ngako ke impilo yenu manje isesimene lesipasteliwe. Futhi lokhu kuphila ngeke kubuyele kukocobo lwako ngoba kutitale futhi njengekuthi ungathatha imbongolo futhi uyitalanise nelihashi lihashi lelisikade futhi liyoveta umnyuzi kodwa umnyuzi longimake nemnyuzi longibabe ungeke wabanele uswane lomnyuzi ufanele uhlale ubastelisa into lefanako ngembila muhle Kodwa nifundzile iReader's Digest ukuthi donke letinto leti pasteliwe tendani kubantu umdlavuza yonke lenye into tinguku leti pasteliwe bayakusho lokho eminyakeni lengemashumi lamabili uma kungake emiswa kutokwendekani na besifazane ngeke basaba nebantwana baya ngekucina bayavaleka bayancipha etingcolweni bangeke basaba nalo luswane siyani tinto ngendlela letingiyo Siyani uNkulunkulu yedwa ngule ndlela ngelivi lakhe niliyekele njengoba linjalo ungedami kwengeta lokuthite kulo kufaka sivumo kholo ligcine ngendlela nje uNkulunkulu lalisho ngayo likholwe lokho kutawenda sidlakela umkristu locinile hayi luswane lolufanele luphathiswe kweluswane lweluhlelo aphambathwa yonke indzawo incwadi levela ebandleni kulinye lihlelo kuya kulelinye uma ufaka ligama lakhe encwadini ezulwini kucatululwe inguna phakathi Jesu angahle kube wathi manje kude ubuyele kwasekuqaleni uNkulunkulu tofanele akhulume futhi ngoloko lakwentako uma akunika kutalwa lokusha impilo yakho lenzala ayisekho futhi sewubuyele evini lenkosi lasekuqaleni awunjalo upasteliwe emabandleni emahlelo kodwa uma uNkulunkulu akhuluma aniketha kuthula namoya lwengcwele khona ke senibuyele emndenini wasekuqaleni waNkulunkulu futhi awudzingi ukuthi utototiswe ke ungumKristu locinile longakumela yani esiphambanweni esithandweni semlilo emigodzini wemabhubesi noma kungaba kuphi ngoba livi laNkulunkulu lophilako liyavutha enhlitweni yakho nasemphefumulweni kunjalo nako konke kungahlubuka konke kungakujikela nako konke lokunye kodwa lokho ngeke kumise ngisho nayinye into lelo livi laNkulunkulu lelicinile lihlala khona lapho ngesikhathi akhuluma lelo phimbo lasekuqaleni enhlitweni yakho wami ngiyacabanga mhlawumbe enveni lenjengaleyo angathi kodwa angahle kube bekakhuluma neliphimbo lakhe lalishile tinsebe takhe tikatukile buso bakhe bubovu emisebeni leconzile elilanga lasePalestine leshisa kakhulu bese ke mhlawumbe Philip na Petro balinzile waze wacetha futhi ke mhlawumbe washo loku ekugcineni funani futhi ndothola futhi cishe ngesikhathi kacethile loku Petro angahle kube wathi Nkosi nayi indoda lethunywe ivela endzaweni letsite yindoda letsite futhi ifisa ukukhuluma nawe futhi wabuka phansi ngakuye wase uthi khuluma angakathinwa kakhulu ukuthi bekangeke alungele kulalela noma yini lofuna kuyisho uyafana namuhla akunandzaba ukuthi sekwephuteke kangakanani ebusuku ukuthi mhlawumbe ukhathele kanjani Usalungele kuphendula noma yini umbuto lothombuta wona futhi wathi lesithunya lesimhlambe sasicabanga ukuthi lesi kwakuyi sikhathi luhambo lwaso lwaseluphelile ngakho wathi kuye cardinal lothitetsite umbishopi into letsite
my master is going to have a great feast
umfarisi inkosi yami utoba nemkhosi lomkhulu futhi ukuhloniphile ngoba inkosi yami indoda lenkulu futhi ukuhloniphile abona sicukule sikutungeletile ngalamanye amagama uyayibona indlela logcoke ngayo na kepha noko ufuna wena ude futhi umvakashele kuleli dzili ngesikhathi lesithide thide Jesu uhlala njalo aya lapho amenywe khona akunandzaba ukuthi kukuphi utofika Oh ufika emgodzini wemabhubesi ngalesinyi sikhathi esithandweni semlilo ngikholwa ukuthi kwakungudavide lo wathi ngenda umbhedzo wami ethihogweni uyoba lapho uyofika kulobuye kunabo bonke kulonjinge kunabo bonke kulone similo lesibi kunabo bonke kulone lunya kwendlula bonke kulophansi kunabo bonke uyokuta noma kuphi lapho amenywe khona akunandzaba ukuthi timo takho nesikhundla empilweni siyini utoqhubeka ede loko kumenta uNkulunkulu kimi lothobekile ngiyoba lapho hamba utshele inkosi yakho ngiyoba lapho ngalolo suku lolukuthi nekuthi ngiyoba lapho leso sithunywa lesitsabukisa kakhulu bengakwenta kanjani na Ngifisa kangathi bengingathatha indzawo yaso. Wafulathela inkosi futhi wahamba ngekuthi vela lokwenetisekile ukuthi uyithokotisile inkosi yakhe. Ikhathi letine kakhulu sinelicala laloko. Sekhathalele kakhulu. Bengifunza kubobabe baseNaisiya umkhandlu waseNaisiya wakamuva. Ukuthi lapho Augustine longcwele wasehipho ahlethi namathini longcwele Ngalelinye lilanga njengoba bekamvakashele emtini wemadvodza latehlukanisele inkolo yawo ngephandle ebaleni lelingemuva ensimini. uNkulunkulu wamnika lithuba lekuthi emukele moya longcwele njengoba kwenda mathini kodwa wamhala. Ukhathalele kakhulu imibhedesho yaseRoma ngangekuthi bekangeke amemukele moya loyingcwele. Ngikhathi letinenge sithola ngaleyo ndlela. Sikhathalele kakhulu letinye tinto. Ngaletinye tikhathi sikhathalele kakhulu sikhathi kuthi silethwa ngqo ebukhoneni benkosi Jesu sisuke sihambe. Indoda ingikhathalele ngalolobunye busuku langembili ngesikhathi ikhuluma mayelana nekuya kulenye yetingcungcuthela nekunatha inkantini yakhe netigazo. Ngulokho kuphela lebekakwadi ngengcungcuthela, kodwa ngiyajabula ukuthi wemukela lithuba. Ngikhathi letinengi kakhulu asikwendi lokho, semukele lithuba. Lesithunywa lesikhulu sethula umlayeto nasebukhoneni benkosi Jesu. Futhi noko asilima ngalokwenele uma ngingafanele ngikusho. Kufulathela futhi acabanga ukuthi sewende konke loko lokwakudzingekile. Ngaletinye tikhathi siya esikolweni futhi sithole iPhD noma iLLD, bangene emhlanganweni wePentecostal futhi kubatshela ukuthi tinsuku temangaliso selwendlulile ngoba umbhishobhi usithume ukuthi sibatshele kanjalo futhi sifulathele lona kanye leliqiniso lesisebukhoneni baJesu Kristu. Lithuba lelinje pho uNkulunkulu lalinika leyo ndvodza. Leyo ndvodza lelusizi tatane. Ngifisa kwangathi ngabe bengingema lapho bengiyowa phansi etinyaweni takhe into yokuqala ngaphambi kwekuthi ngisho noma yini ngaloko cardinal lebeka kufuna. Bengiyo ngithi Nkosi Jesu bani nesihawu kimi soni. Leyo kwakuyoba yinto yokuqala empilweni yami ngathi kuthi beka kuphila futhi umthombo lokuphela lesiyanga wokuNkulunkulu kwakunguye. Bengiyomemukela abe ngumsindisi wami kuqala. Futhi akuthi imishini cardinali langinike yona noma papa noma indvodza yesigodzi noma ngabe bekayini lobeka nginike umsebenzi wekuba sithunywa senkolo, bengiyofuna Kristu kuqala. Ngicabanga ukuthi lokho bekufanele kube ngumsebenzi lokuphela wawo wonke wesilisa wesifazane longenela letinkonzo leti, kungakhathaleki ukuthi lomunye umuntu wathini. Ulethwe ebukhoneni baKristu. Akunandzaba ukuthi uphumelele kanjani noma awukaphumeleli. Akunandzaba ukuthi umkhulu kangakanani noma uphuye kangakanani. Akunandzaba ukuthi uyini. Ngelithuba lekucala wela etinyaweni takhe bese uthi Nkosi, ngihawukele mina soni. Bese ke uyeda utshele bosomabhizinisi ukuthi ungathanda ukujoyina tikhundla tabo. Beka uNkulunkulu kucala. Le ndvodza lelusizi kakhulu besingayibuka kanjani manje ekuseni uma besingathonsela emuva lekhethini. Futhi sibone uma ngabe lokho kuyindlela labuka ngayo tinto lechubekako. Kuthi aguquke esuke ebukhoneni baKristu lapho bekanelithuba lekuma ngakuye. Umuntu lolusizi kanje languye namuhla ngoba uhlala nzawana thide. Futhi kungahle kube nguwe nami emva kwalenkonzo namuhla. Kuncike endleleni lesibuka ngayo tinto uma sisebukhoneni bakhe. Kwemukele njalo. Kodwa wafulathela inkhosi futhi wahamba adiva khululekile, anetisekile ukuthi bekende loko lebekatshelwe ukuthi akwende. Ngaletinye tikhathi akusikahle kwenda loko lotshelwe ukuthi ukwende. Kulolo dzaba kwakuqinisile. Ngakho ke siyathola ukuthi ufanele ukuthi waphuthuma emuva futhi waletha umyalo futhi ngimtholile. Ngiyathi ukuthi ungubani, ngihlangene naye futhi ngamtshela futhi nginesethembiso sakhe ukuthi utoba lapha, utoba lapha, uthite utoba lapha. Manje kukhona lokungalungi ngale nkundla. Kukhona lokungalungi endzawana thide. Labo bafarisi bebangamthandzi Jesu, bamtonza, abalitholanga ligama lakhe eluhlweni lwemagama loluhlelo lwabo abatholanga ngisho kusetikolwa tabo tesayensi yetenkolo labendlule kuto kodwa bekendlule kusinye hayi tabo sankulunkulu ngako siyathola ukuthi labafarisi bebamtonza beka ngenalubambiswano nabo bamedzelela futhi ungeke ube nenhlanganyelo ndzawonye ngaphandle uma unento letsite lefanako kungaleso sizathu sithandza kuta kule mihlangano sinento letsite lesihlanganyela kuyo umoya loyingcwele luthando lobuzalwane kuhlanganyela lomunye nalomunye lapho ingati yaJesu Kristu ihlanda tonke tonotethu sinenhlanganyelo sinento letsite lefanako uma ubona abantu labasha banebandla abadzala ubona intombatanyana ilandzelana nagogo ngaso sonke sikhathi kukhona lokungalungi umehluko lomkhulu kakhulu eminyakeni wabo niyathi besifazane labasha iminyaka lelishumi nesithupha budzala bayathanza kubhomisa inshugami yabo futhi niyathi futhi netintho kufana nalabanye nekukhuluma ngetingane futhi nabodzadze labadzala bayathanza kukhuluma ngekuthunga nekusika nekuthunga nekupheka nakanjalo njalo futhi bantwana labancane bathanda ukudlala imidoli noma timabula timbonyo noma yini lokunye kodwa uma ubona intombatana lencanyana ilandzelana nagogo uvele ucabange nje gogo unelisaka lemaswidi ndzawana tsite kukhona lokungalungi noma uyinto yekudlala yagogo ngako nomfarisi ufanele ukuthi bekane njengoba besingakubitha esikaladini lithuba lelihle etulu emkhonweni wakhe kuthi ameme Jesu ngoba wamtonza kwakude inhlanganyelo kwangathi ngiyabona nje athi kulamanye emadoda lamakhulu kubo makhelwane bakhe niyamathi loyo lokubitwa ngemprofeti na bantu bethu bayathi ukuthi kukufunza ingqondo siyathi ukuthi ungumbhuli futhi akukho lutho kuye niyathi abafanga bonke kusana labanengi babo labasaphila siyathi ukuthi ba asimkholwa inhlangano yethu seyivele iphumele ebaleni yakuphika ngako niyathi kuthini kulomkhosi lothite lengitoba nawo ngitobona ukuthi ngingamthola yini ukuthi ethe endasi lapha futhi sitofakaza ukuthi akasuye sitofakaza ukuthi akasiko loko lathi ungiko ngake sitomenda ehlele endasi lapha futhi loko ngewami umbono kwakulikhadi lebeka libambe emkhoneni wakhe oh labafarisi laba kwakunetigaba letimbili kuphela tebantu ngaleso sikhathi labanjingile nalabaphuyile ngako beba ngafaka impela emkhosini oh hey kuthi bebangakwenda kanjani bebakhomba bakhethe isikhathi lesifanele kakhulu seminyaka mhlawumbe lapho emagrebisi asavuthiwe onke esivinini nekuqhakaza kwejasmine yasebusuku nekuqhakaza kwemawolinji lokwagcwalisa umoya futhi nje kwenta sigitsi sagcwala emakha eliphunga lelimnanzi futhi ke bebathatha futhi bose liwundlu oh kudla lokumnanzi bosa lelo wundlu nebantu lababhuyile bebalihosha endase dolobheni umlomo wabo uvuta emathe kodwa kuhosha lelo wundlu losiwa kodwa ungeta kuphela ngesimemo bebanemabala abo onke abiyelwe ekhathi nakanjalo njalo futhi mhlawumbe baphumela kuvrande lomkhulu ngemuva futhi kwakusikhathi lesikhethiwe sibili salababitwa ngenhlanganyelo yabo labapristi laba netigaba tetikhundla lebe banayo ndzawonye futhi nje beba meme lothumile ngako niyabona Jesu bekuyobe kungesiyo indzawo yakhe lapho noma ngubani locwaliswe ngamoya bekayophuma endzaweni lapho ngako bebanato tonke tingcoxiswano tabo taletinye tinto futhi nguleyo ndlo yinye lengiyithandzako mayelana nemhlangano wemadoda labo somabhizinisi hhayi bosomabhizinisi kuphela kodwa ilapho bahlala khona futhi bakhulume ngekuthi bangakuthola kanjani kancane ngakulolu hlangothi bese bancamula kancane kulona bese bagebenga Petro ukuthi abhadale Pawula bathi niyathi netinto letinjalo ngiyakuthandza lapho ufika khona futhi ukhuluma ngaJesu nangaNkulunkulu nangamoya longcwele nangemandla nekuvuka ekufeni nekubuya kwenkosi nguloko lengikuthandzako kumadoda labo somabhizinisi kodwa lomfo bekaluhlobo lolwehlukile lwesimilo futhi bekane walungisa yonke into labakhethiwe futhi akungabateki wathumela livi lapho kubo bonke baphristi labakhulu nabobhishobhi nakanjalo njalo. Manje uyehla abe lapha manje impela nje ngalesinye isikhathi ngako konke sitawufakazela ukuthi akukho lutho kulo mfo. Futhi nonke yehlani anikaze nimbone futhi sitolinzela mhlawumbe into lesingambamba kuyo. Ngako ekugcineni yonke into yabekwa ngalokuhlelekile lusuku lolufanele lufikela umkhosi ne ngaloko kusa yonke into yayime ngemumo nayo yonke into ime ngemumo futhi oh bangakulungisa kanjani yonke into ivele ithinziwe nje ngaloko kusa kusese kuseni impela tonke tingceku tati setulu nemathawula emikhonweni yato letati tokhonda lenkunzi bese ivele ibulewe futhi yosiwa ebaleni lelingembili futhi liwayini lonke lalifakwe emabhodleleni lakhethekile nemajeke netingilazi tati setafuleni yonke inzawo futhi tonke tingceku tati ilungele kukhonda ticuku letifikako kwekuthutha kwakuyinto leyincaba kabi bebanetindlela letintsathu tekuthutha imbi yayifika ngencola sicebe sifika ngemnyuzi labaphuyile befika ngetinyawo ngako beba nalabehlukene ngephandle labo kunakekela timenywa lapho tikhuphuka impela kwakuhleti kahle impela. Manje asigcine tingqondo tethu tisonzele futhi njengoba sibona ukuthi mhlawumbe le ndoda lebeyitonakekela tincola temasotsha letafika bebanenzawo yekunakekela kwabo kuthukulula emahashi abo futhi bawafake esitebeleni bese bawanika kudla futhi nalenye yalabanjengile ukuthi bakhiphele ngephandle imbongolo yabo lencane futhi bayikhunge futhi ke beba nalomunye umfo lapho bekabitwa ngemgezi tinyawo bekasisebenti indoda leholelwa kancane kunawo onke elicembu sisebentise kugeza tinyawo umsebenti wekugeza tinyawo lophansi kunayo yonke. Futhi ngalesinye sikhathi uma sicabanga ukuthi singilomunye umuntu futhi lophakeme kakhulu sikhundla sezulwini saba inyama esimene salogezana tinyawo lapho efikela kutogezana tinyawo temuntu lofako ngesikhathi efika emhlabeni akedanga ukuthi abe ngilomunye umuntu lomkhulu. NkuluNkulu sonke sikhathi uthatha labangesilutho kwenta umuntu lotsite ngabo. Nguleyo inkinga ngebantu namuhla badama kuba ngumuntu lotsite ufuna kuba ngumuntu longesilutho. NkuluNkulu uthatha into letsite lokungekho lutho kuyo kwenta into letsite ngayo futhi kuyafakazela ukuthi uNkulunkulu. Kuthi lo msebenzi lophansi kanjena kugeza tinyawo tebantu na Jesu wathatha lo msebenzi lophansi kunayo yonke lebeyikhona emhlabeni kuthi ibe sibonelo. Bekangathingeki ukuthi ende lokho bekangafinyelela emlonyeni wenhlambe futhi adonsele uhlavu lwemali noma akhulume kulethe insaba futhi bethi yothulula ligolide ngetikitsikitsikati temathani. Bekangampomba emanti aphume emthonjeni futhi awagucule abe liwayini lelimnanzi kakhulu even. Bekangathatha imicathane lesihlanu netinhlandi letimbili futhi ondle tinkulungwane letisihlanu. Akadzingekanga ukuthi akwende kodwa wetela kuba sibonelo indlela abantu bePentecostal labafanele babe ngiyo kunjalo. Wathatha umsebenzi lophansi kunayo yonke. Oh impela nguloko loku kodwa sitama kuthatha lemikhulu uma singeke sibe ngumbishopi dokotela press oh into letsite tindzawo letiphakeme tindo letinkulu oh hey nje sicwele tindo letinkulu angithi uma ngimenywa kanjena kutototisa nekubhambatsa abantu ngiyakhuleka ngithi nkulunkulu labo bantu bakho yini lengayisho uma ngibona tintho tingena ngekunyenya na bese ke moya lwengcwele uqala kungitshela shaya kuloku niyabona sifuna indlo lenkulu nankulunkulu uthatha indlo lencane. Eliya weva lonemandla umoya lovungutako imidumo imibane nekutamatama kwemhlaba futhi akuzange kumkhathade kodwa lo kwamkhanga kwakuliphimbo lelincane lelihoshotako loko kwenda umprofeti abeke into letsite ethi kwebuso bakhe futhi achubekele embili kutho kuva uNkulunkulu. Angathi noma thine bantu bepentecostali asike thembeli yini kakhulu ekuvunguteni kwemoya incumbi yemsindo esikhundleni sekukhumbula noma kuva lelo phimbo lelincane lelihoshotako siva lokuningi kakhulu kuvungama asikhoni kuthatha sikhathi sekuva liphimbo lelincane lelihoshotako niyathi inqola iphumela ensimini igijuma ngetulu kwetindvundvuma letincane nekuthi gudlu 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 yenda lonke luhlobo lomsindo kunswininita nekuntsegeda nekugcumagcuma kodwa ibuya seyilayishe phansi tintfo letinhle yendlula emabhambini lafanako futhi akwendi umnyakato. Sifanele silayishwe kuphela nje uma kukhona bubi emkhathini wethu, kuphela nje uma kunemehluko emkhathini wethu sisengakalayishwa. Thatha lukhula lolunenhloko lelula nakolo uyavela utiphakamisela emoyeni futhi unyakatiswa ngumoya. Umisa inhloko yawo iconza etulu kodwa uma sekavuthwe ngalokuphelele uyakhothama. Ngicabanga ukuthi nguleyo indzaba ngathi sonke namuhla emabandla asihlanganisi thine lucobo ngalokwenele ngekuthobeka sibili hayi ngemanga kodwa into lohlala lapho kuze kwenteke into letsite kuwe. Ukuthi thoba umoya omnene kakhulu nekuduma hayi emaphimbo lamancane lathulile ngicabanga ukuthi lokho kuliciniso siyabuka futhi sibone ukuthi kuliciniso ngoba sithelo lesisithelako etikwebantu bethu ngandlela thite akufani nje njengoba kwakuvamise kuba njalo. Sibuyele enzabeni yethu lokho sitakuthola ngelisonto caphelani sithola labafarisi laba lo mfarisi lona alungiselela konke kwakhe lokukhulu njengoba singakubita kusabalala latokwembatha futhi ngibuka indvodza ngephandle lapho ilungele kuthatha tincola temahashi telisotsha nalelenye ithatha imbongolo yenjinga na nasePalestine bagcoka sembatho ngephandle lokuyingubo ngekhathi bagcoka sembatho sangaphansi lesifika emadolweni futhi lapho basahamba ngaleto tinsuku bebenyuka bawela tinsaba futhi bawela benta tindlela letijubelako futhi ngesikhathi bahamba bona labahamba ngetinyawo nalowo lobeka netilwane temthwalo bahamba ngendlela lefanako futhi letilwane emgwaqweni lapho tatihamba khona bese ke dilala emhlabathini luthuli lucala kwelakanyana nalapho tilwane betikaze tincamule khona live bekuneliphunga lelinukako eluthulini futhi lapho bantu basahamba nale sembatho lesi lesikhulu siyaphephetheka sibange umoya futhi tatibutha luthuli futhi lwafika etithweni tabo ebusweni babo futhi bebangabukeki kujabulisa banekuheha uma bebanuka kanjalo ngako bebane nesisebenti lesiphansi sekugezana tinyawo lebe siyohlangana netimenywa emnyango futhi uma noma ngibane etane likhadi labo lesimemo bekanalo lonke lugibe laloko lebe singakubita into lefana neticathulo tasegamelweni tendiwe ngendvangu noma luhlobo loluthite lwetimphahla netincabulo etakuleto tinsuku ngalesinye sikhathi bekuba lucethu lwelukhuni njengoba sinako lokubitwa ngencabule yaseRoma nesichepho sesikhumba ukuthi lutwane luhambe emkhathini bese lolunyawo luba sebaleni ngaleso sikhathi eluthulini futhi lapho banyathela bebafika kulendzawo lena banikele kwabo bahloniphe lithikiti labo futhi bebagubonzela phansi bakhumule tincabule bese bayatibeka endzaweni neligama labo bese bafinyelela eshelufini futhi bathole lelinye lipheya letincabule letithambile bese bagcoka etinyaweni tabo ngako bese balungele kungena ngekhathi wo emakhapethi abo beka ngalesinye isikhathi beka ligcinsi impela futhi netindvangu letinkulu lenemifanekiso beba nemidlalo lomuhle emakhaya abo labo bantu bebanjingile kwase kuthi-ke into lelandzelako lo muntu layenda wagezwa tinyawo takhe khona-ke into lelandzelako leyenteka waya esimenyeni lesilandzelako futhi bekeme nelithawula eti kwemkhono wakhe nembita lencane esandleni sakhe khona-ke bekathela emafutha esandleni sakhe awagcobise emva kwetindlebe takhe nasenzanyeni yakhe ngoba buso bakhe babuvutha bekangcolile futhi bekathatha lelithawula ngaleso sikhathi futhi asule buso bakhe bube buhle futhi bekasakahle leliphunga lalisukile kuye futhi bebamgcoba ngemakha futhi lawo bekadulile bekadule kakhulu bayakuthola bayangitshela kusuka etulu le etintsabeni lapho bathola khona la mahabhula lamancane emva kokuba le mbali seyihambile nemahabhula lamancane futhi kuyinto ledule kabi njengendlovukazi yaseshiba ilethwa kusolomoni tinongo nemakha langemafutha nakanjalo njalo futhi benda la makha ngako futhi batiphumuta ngawo beba tinyawo tatigeziwe liphunga lalisukile kubo lelo lelivuthako lilanga lelihashulako ebusweni babo khona-ke bahlumeleliswa bese-ke into lelandzelako sinyathelo sekucala sinyathelo sesibili manje sinyathelo sesithathu manje bengingashumayela ngaloko sikhashana kodwa anginaso sikhathi kuthi loko kulungisiswa kanjani ungcweliswa umbhabhatiswa moya longcwele khona-ke ngesikhathi bangena bahlangana netimenywa bahlangana naye nalo bamemile khona-ke into lenjengalena sukuma mnakethu Demos emva kokuba niyabona sekageziwe wafakwa emakha bese lingamhlazi leli phunga bekagcoke ticathulo letintofontofo kuhamba emakhaphethini lamakhulu aseperesiya bekagcotshiwe bekaneliphunga lelihle kuye hhayi liphunga lelibi letilwane kodwa bekafakwe emakha base-ke bafinyelela kanjena wota khona lapha mnakethu Demos ngike ngaba 7 lasempumalanga manje bathatha lesandla lesi kanjena khona-ke beta ngalendlela kanye bese-ke bayambhambatha lomunye nalomunye ngesikhathi libandla lihlangana nesimenyo khona-ke lokho kwakubitwa ngekwemukelwa niyabona yase igeziwe fakwe emakha futhi yemukelwa ngekucatshuzwa bebacabuza enzanyeni wemukelwa ngekucatshuzwa khona-ke bese-ke angumnaka ngalokhu kugcwele kuleyo ndlela lokungayo ebandleni uma sigezwa ngengadi yeliwundlu sifakwe emakha ngemduze wesigodzi futhi sacatshuzwa ngubabe khona-ke sidimenywa letemukelekile oh kuningi kakhulu lokufanele kushiwo lapho kodwa kunganihlalisa sikhathi lesidze kakhulu angifuni kunidzinisa kodwa ngesikhathi khona-ke nasacatshuziwe wemukelwa usekhaya akasadzingeki kuthi akhathatheke ngalutho bekangaya ngale futhi efrijini athathe isangweji lenkulu futhi akhumule ticathulo takhe alale phansi embhedzeni noma yini lebekafuna kuyenda bekasekhaya futhi uma nkulunkulu asicabuza asemukela embusweni wakhe sisekhaya kulungile sekuphelileke sigeziwe ngekulungiselela lasilungisele kona ingadi yakhe iliphunga lelinuka kamnanzi ifakwe emakha ngekungcweliswa lokucosha liphunga lelibi lelive lisuke haleluya ngidiva ngithi kugcwala lukholo khona manje kususa liphunga lelibi lelive noma tifiso telive niyabona uma live lisekhona kithi khona-ke kukhona lokungalungi akumangalisi singeke saba nemvuselelo sibili yephentekostali akumangalisi kukhona lokushodako simenywa asikangeni kahle hle niyabona jesu wakufundzisa loko ngalesinye isikhathi ngetingubo futhi wathi lo muntu watholakala lapho angakalungeli futhi waboshwa futhi waphonswa ebumnyameni lobungephandle nguneni kakhulu lokungashiwo kuko kodwa nguleyo ndlela labakwenta ngayo khona-ke bebasekhaya bativa kwangathi bebangumnakabo ungeke utive kwangathi ungumnakethu uma usafisa live ungeke uthi hlanganise wena ngephandle lapha ethinpheni telive tekukhohlisa kucamba imanga kweba nine besifazane niphungula thinwele teni futhi nigcoka tikhindi nayo yonke into khona-ke ube solo uthi vela usekhaya uma livi lankulunkulu lishunyayelwa nifanele nibe yipentecostal nifanele nigcwaliswe ngamoya longcwele lo munye wagadla kimi kungesiko kathini wathi awubayekeli ngani labo bantu na wathi bantu bacabanga ukuthi ungumprofethi ngathi angisuye kwasamprofethi wathi yebo-ke bacabanga ukuthi unguye awubafundisi ngani labo bantu lawo mapentecostal kuthi temukela kanjani letinto leti kuthi titholakala kanjani tibusiso takamoya letinkulu base bangena ebukhoneni bankulunkulu bese babona imibono futhi uma bewungabayekela ngathi ngingabafundisa kanjani tibalo tabongwaca babe bangeke babafunze ngisho bo-ABC babo na bangatemukela kanjani titho takamoya babe bangeke ngisho bari babe nekuhlonipha lokujwayelekile kutihlanta na kungesiko kunilimata kodwa kuba neliciniso kini tintho letingakahlonipheki libhayibheli lelithi awukafanele utende noko sitimbanzakanya nako impela niyabona ungeke wemukeleke cha mnumzane uphumile endzaweni nelivi futhi ulivi manje lokuningi kakhulu kwaloko sitokuthola loko ngalesinye sikhathi kodwa caphelani sichubeka lapho sesihamba wena uthi yini indzaba ngawe na yebo-ke ninemadoda leniyobavumela bakwente loko okukhombisa ukuthi nendiwe ngani labanye benu nine besifazane bafati bebelusi nenda kanjalo futhi nigcoke kanjalo kuyini na utama umyeni wakho utokuvumela ukwente o mnakethu kuyini na lokunye kwalokuhula loku kwetinele tibe mankimbonkimbo lonako utama kutiphathisa kwemfati wemengameli welive jezebeli bekangumthathe wekucala welive naye labanye bebafundisi babo bebangeke babatshele ngako kodwa bebana-eliya endasi lapho wema ngephandle kuko kulungile lowo kwakungumelusi wakhe bekangafuni kukukholwa wahola aziyaziya nje caphelani sithola ukuthi bebafanele balungele futhi balungele kungena kwenteka kanjani na siyambona manje ahleti ekamelweni angakagezwa angakagcotshwa angakemukelwa ngekucatshuzwa ahleti endlini yakhadinali ngifuna kunibuta lokuthide kwendekani kulesi sebenti lesiphansi sekugezana tinyawo na beka kuphi wakugega kanjani loko lithuba lelinje pho futhi waligeja o ngiyakholwa kube bengilapho futhi ngathi ukuthi beketa bengiyoba sesitebhisini nizawana thide ngimbukile kuthi efike kuhlonishwa kwekugeza tinyawo takhe kuhlonishwa kodwa ngandlela thide wavele wamgega nje wamyekela wahamba yayikuphi le ndoda lenemafutha ekugcoba kodwa ngandlela thide yayilapho futhi ingcolile kuyangibulala kukusho kodwa jesu anetinyawo letingcolile niyathi ukuthi indoda lengumfrentshi imbida ngajesu jesu jesu netinyawo letingcolile kungekho muntu lokhathalelako lokwenele ngako kugeza tinyawo takhe loko kuhlangene ngani nathi mnakethu ubranham na uyefika futhi uhlala njalo efika ngesikhathi akazange seke phude cibita imvuselelo futhi uyeda lomunye umuntu uqala kudumisa inkosi noma akhale ukhishelwa ngephandle kwelibandla niyabona na akemukelwa jesu netinyawo letingcolile o kungani angcolile na ungcole ngesikhathi eda ngoba wabitwa ukuthi efike futhi namuhla unguye futhi. Uma efika ubitwa ngemgicikili longcwele, ligama lelithite lelilihlazo. Kungani athatha lolo hlobo lwento na? Ngoba sammema kuthi ede nankulunkulu wehla ngesimo senyama yemuntu, wahlala lapha emhlabeni, waba nguloko kuze. Simemile unkulunkulu kuthi ede bese-ke uma efika abamfuni. Bebangamfuni, tikhathi letiningi asimfuni, kuphatamisana nekuhleleka kwelihlelo lethu. Kushayisana nekuma kwenhlaliswano lesinayo nalamanye emabandla. Unkulunkulu sihawukele labaphuyile, bafarisi labalusizi. Lesi kudzingako ngemandla amoya longcwele emuva etakhiweni nasemuva kubantu. Kuthi bayoba nemandla ePentecostal, la ifashini lenzala lahlanda libandla kumlinzi mnyango kuya kumelusi. Kunjalo, amen, nguloko lesikudzingako, kodwa siyakukhulekela futhi uma kufika ocha, loko kuphathamisana nekuma kwami emmangweni. Niyabona na, impela kusika lokunye kwesithundi. Uma ungenako nje kuthi nekuthi bantu ngeke bede, Jesu wathi akekho umuntu longeta kimi uma babe wami angamthonsi. Caphelani futhi konke lokho babe langipha kona kutawuta. Gcina lento ihlandekile. Singeke sacathaniseka nelive. Senta lokungakalungi ngekutama kuthi phathisa kwelive. Asiyuze sachathaniseka nabo, futhi asinamsebenzi ngephandle etinkundleni tabo. Balethe ngale emihlabathini yethu, sinento letsite labangenayo. Sihamba siyotiphathisa kwabo, khona-ke bayathi ukuthi sisho into letsite lesingenayo. Akuthi live lite kithi, hhayi thine siphume silandzele live. Akuthi iwo, niyathi iHollywood yamanyatela, kodwa livangeli liyakhatha imula. Kunalo mningi umehluko emkhathini wekumanyatela nekukhathimula. Khathimula, hhayi kukhanya kubonakala lokungephandle. Khathimula ngekhathi ngamoya longcwele. Ngebumnanzi, bumnene, bubele, kubeketela neluthando. Khathimula, ungakhanyi. Kukhanya kusemva kwelive. Libandla lifana kakhulu njengoba lalinjalo ngetinsuku ta-Esther. Esther akathathanga emakha ebesifazane, wathi sobisa ngetingubo letizithile, umuntu lofihliwe wenhlitiyo. Nenkosi yathi, beka umchele enhloko yakhe. Esther, beka ngumfanekiso welibandla namuhla. Labo lesebalungele kuphuma, futhi batihlobise ngebumnanzi bamoya loyingcwele. Hayi emakha nekugcoka kwelive, kutama kuthi cathanisa nabo. Kodwa lo muntu lofihlakele wenhlitiyo ngulowo. Caphelani, sithola Jesu ahleti ngephandle lapho netinyawo letingcolile. Bekangakade anakwe. Wangena kanjani yena? Waphuthelwa kanjani yena? Wasigeja kanjani sisebentise emsebentini ophansi wekugezana tinyawo na? Bonke labanye bamgeja kanjani yena? Angati, kodwa bekahleti lapho netinyawo letingcolile. Akukho muntu lobekenta noma yini ngako. Umfarisi yena nalomunye umbishopi nembishopi lomkhulu nakhadinali futhi bonke labanye babo bebalapho bashayanisa tingilazi kanye kanye futhi banatha emawayini lamnanzi futhi bakhuluma ngetintho ta-Israyeli kodwa behluleka kubona uNkulunkulu wa-Israyeli. Loko kukuthi namuhla sifuna sakhiwo lesikhulu kunato tonke edolobheni noma futhi bonke bantu bathanda kutheleka esakhiweni lesikhulu kunato tonke lesikhona edolobheni. Tonke letinkulu letigcoka kahle kwendlula tonke nako konke loku lokunye. Nalenye indoda lencane tatane ishumayela livangeli endazi ngaleya ekhoneni lesitaladi noma ngephandle lapho ngizawana thite endleleni lencamula emkhathini wetakhiwo ebandleni lelincane futhi awufuni kuthi matanisa naye. Yini indzaba na? Kukhona lokuliphutha. Yenyukelani lapho bonke bantu batiphatha kanjena bese bagcoka lokuhle kwendlula konke. Kubi kakhulu ukuthi kungena emazingeni ethu. Kunjalo. Lesikudzingako kuthobeka. Lesikudzingako kuphashatiswa kabusha kwamoya lwengcwele ngeluthando lwaNkulunkulu nemandla kukhipha leli vekithi kusibuyisela ekuhlotshisweni futhi evini sigezwe ngemanti elivi. Buyelani kuKristu esikhundleni sekuthi fananisa sinenelive utama kuthi phathisa kwathathe wekucala nato tonke leti letinye tinto. Labanye bebabhishobhi nakanjalo njalo akunandzaba ngaloko. Ufuna kufana naJesu, Jesu. Manje kucabange nje wonke umuntu eme ngakufenisi emva kokuba litsili selicalile kunukelela kweliwundlu ne yonke into. Kwakungekho muntu esitaladini. Wonke umuntu abemile abuke ngekhathi imilomo ivuta emathe bahawukela kumane balume licashana laleliwundlu. Bebangeke bangene cha. Bebaphuyile inkhukhuma ngephandle futhi nangumunye ngekhathi agcokile futhi bekabukeka njengabo ngephandle kukhona lokungalungi indzabana thide ahlethi lapho hayi kuphela ukuthi hlonipha kwekugeza tinyawo takhe noma bamange ngekumemukela bamiyekela nje ahlale lapho kungekho muntu longakuye bafundzi bakhe bebangeke bede bebangakamenywa kodwa nangu lapha ahlethi lapha acalada. Manje lalelani endasi le esitaladini kuya enqenyeni lephansi kunado tonke yelidolobha endasi esifundzeni lesinelilambu lelibovu. Sijikela ngesekudla ukhubuke ngesitaladi kunetitebhisi letinzegetalako letinzala letincane letehlako ngemuva. Futhi lapho usathi canga tinswininita tiphinze tinswininite uvula umnyango. Futhi siyathola ekhathi lapho wesifazane lomncane. Oh, angikholwa ukuthi bekaconze kuba mubi. Mhlawumbe bekanemtali lokahle futhi wavele nje wathatha umgwaqo longakalungi. Noma mhlawumbe bekayintombatana lelungile. Lomunye lonetinwele letishelelako. Judas lonenhloko lephothekile wonela lothathe lomncane ligama lelihle. Ngihlala njalo ngishaya kubesifazane. Ngito nithathela sikhashanyana. Kunalamanengi intombatana lenhle lehambe kabi ngenxa yalomunye Judas lomncane lonukelela kamnanzi. Agijima netinwele takhe titshekele phansi futhi avule umlomo wakhe ngembili. Bachubeka nento letsitele encane ya lomunye walaba lapha imishini yaRiki noma Elvis ngephandle lapha esitaladini. Akhiphe lenye intombatanyana ngoba acabanga ukuthi yinhle ayinike sikilidi ayifake esilweni semdanso. Ngihlangane netinkulungwane tabo timpilo tabo letincane tatane tivisikile futhi tonakele. Akusilo liphutha labo sonke sikhathi. Ungalokothi uwele kumfana lonjalo thathe. Miyekele. Akukho lutho kuye uma angakagcwaliswa ngamoya longcwele. Ngito kusho into letsite angisho ngelihlaya ngoba lena akusiyo indzawo yemahlaya kodwa into nje leyentekile ebandleni lami lena indzawo yelivangeli. Besinentombatana ebandleni lethu lapha esikhathini lesithithe lesendlulile lenhle lenhle intombatanyana into yokuqala niyathi yahulathi inwele tayo loko kuphambene nemigomo. Yebo mnumzane, uma enda loko libhayibheli lithi ungwesifazane lohlazisako suka kuye. Libhayibheli lathi wesifazane lohulathi inwele takhe uyatihlazisa. Manje lelo livi uNkulunkulu uyathi ukuthi loko kunjalo futhi uma moya longcwele akuwe futhi ungeke ubambisane naloko hlobo luni lwamoya longcwele lolo na moya loyingcwele cobo lwakhe kuwe ukwenta uphile lolongiko. Uma moya loyingcwele angavumelani nelivi futhi ukubita ngamoya loyingcwele khona-ke akusuye moya loyingcwele uNkulunkulu. Uneluhlobo loluthite lwamoya. Namuhla sinato tonke tinhlobo temimoya. Bantu bathi vala emehlo akho, vula umlomo wakho, wemukele lokuthite. Uyakwenta kodwa buka ukuthi unane emva kokuba sewukwemukele. Ningakwenti lokho, wotani kuNkulunkulu ngalokusile ngako konke kuhlakanipha. Nibambelele evini. Fola umoya waNkulunkulu utokwenta uhambe emgceni ngcona kuNkulunkulu impela.
Got to run around some little Elvis.
Lentombatanyana yagijima na Elvis lomncane. Emva kwesikhashana ngambuta ngathi, "Mata, yini yini lekwenta wente loko na? Ubonani kulomfo? Uyabhema, ngimbonile eme emihlabathini yelibandla abhema."
Oh,
Oh, uthi mina ke uBranham wathi uyati wathi unetinwelele tinhle letiphothekile wase uthi unuka kamnanzi manje uma loko kungesiyo into letsite kuthatha singane semfana ngathi kodwa akasinziswa ngathi ngamane ngihambe nemfana lonuka njengesibaya semfuyo uthi abe netinyawo ungathi imoto emakhathoni uthi abe namoya longcwele yebo bengakwenda kunalenye yaletho tindlo letincane ekugcineni waphelela emgwacweni longakalungi njengoba mhlawumbe le ntombatana yatatane yenda lo munye umfana wamhola kabi wase uyaqala futhi uma sewuvele uqalile sisi kunemathemba uma nje utohlangana nale ndoda lengikhuluma ngayo mhlawumbe bekangakaze abe nelithuba ngakho uqala kwehla ngesitaladi ngendlela yakhe lejwayelekile futhi akabone muntu ukuphi wonke umuntu futhi wendlula lelinye likona nalelinye likona uphi wonke umuntu akukho muntu namuhla emva kwesikhashana yena uyamfumfutha uhogela lelo phunga sizulu esincane tatane lesingenalutho sicala kulamba wenyukela emkhathini wesicuku etulu ngasemnyango wemfarisi futhi wabona bishopi kanye nabokhadinali futhi nabo bonke babo bangekhathi bashayiselana tingilazi futhi uticinzethela eluthangweni nebantu baqala kusuka kuye labanye babo babi kwendlula loko langiko kunjalo ngutatisa ungaconzi ukuthi wonke wesifazane wahamba kabi bekanesizathu lesithithe sokukwenda wonke wesilisa lwahamba kabi futhi sicabanga ukuthi sitatisa kakhulu etikhathini letinyendi asifuni ukuthi ihlanganisa nalabahluphekile esitaladini asinaso sikhathi sekuma futhi sikhulume nabo umzuzu bese ke sidibita ngemaKristu yebo wacinzethela indlela yakhe leya kuFenisi futhi bekacalata lapho amfumfutha bekalambile futhi wabuka futhi bekabukisisa ngalapha ekoneni kume umfarisi bekamuva lowo lomkhulu ho 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 ngale ngasekoneni wabuka ngale nalapha bekakadze ashayisanisa tingilazi nalelo lelimnanzi liwayini lelisezingeni neliwundlu losiwa nelidina selicishe lilungele kuphakelwa futhi acalata kanjalo futhi emva kwesikhashana emehlo akhe abamba lomunye umuntu oh kwangathi sonke singasibamba leso sithombe manje uhlethi ngale konene angakanakwa futhi ufanele ukuthi wabamba liso lakhe akukho umuntu longake ambuke esweni longake aphindze ative afana futhi wambona wase uyacabanga ngubani lona kukhona lokwehlukile ngaye futhi kukhona akuzange sekube khona umuntu lo njengaye ungeke kube khona umuntu lo njengaye bekehlukile kulabanye futhi nango lapho ahledi wabuka phansi nebantu beba bafulathele yena futhi ba waqaphela tinyawo takhe dati ngakagezwa buso bakhe babusolo bomile futhi buvutha kube kuphela besingakubona lokho namuhla futhi niyathi ukuthi ngikhuluma ngani wambona ahleti ehlazweni njengoba abantu bakhe benda namuhla even abafuni ukuthi hlanganisa nabo bayafana nje njenge wena uthi Pentecost mnakethu sebahambile wena uthi moya longcwele oh hey bakashane nawo lesidzinga kukwenta ukuthi sigeze tinyawo takhe simgcobe kude sivuke emandleni ekuvuka kwakhe sisuse lelo hlazo kuye amen benda live libe nemahloni ngabo lucobo ngemandla ekuphila kwakhe kithi njengedidalwa letehlukene hayi njengabo ngephandle lapho leyo imfucuta yenganono loko akusilutho ngaphandle kwemlotha weatom libandla lisidalwa lesitelwe kabusha nangu bekahledi kulolo hlobo lwesicuku nguleyo ndlela labukeka ngayo futhi nguleyo ndlela indvodza legcwaliswe ngamoya mbamba noma wesifazane labukeka ngayo ebusweni besicuku lesinjalo caphelani wambuka wacabanga uyati ukuthi ngubani lowo lomunye umuntu lapha ngabe lowo ngulowo umprofeti waseGalile oh lowo nguye oh insitiyo yakhe yaqala kushaya into letsite uma uthola Jesu insitiyo yakho ihamba yenda lokungakejwayeleke itothola inkosi lensha khona masinyane insitiyo yahamba yayoshaya oh lowo ngulowo lobeka sendasi lapho emthonjeni lapho lowo wesifazane wasesikhari beka khona khona ngulowo lowathola lowesifazane angilonesimilo lesibi njengami futhi wamtshela ukuthi bekane madoda lamaningi kakhulu futhi wamthethelela tonotakhe oh bekangeke angithethelele ngingilolu sizi kakhulu kodwa akukalungi ukuthi yena ahleti lapho kanjalo uNkulunkulu weliphakathe unguye kuphela umsindisi akukalungi kuye ukuthi aphathwe kanjalo futhi wathola umcondo ngiyethemba niyawuthola munye nanguya ehla ngesitaladi ngawo onke amandla akhe ehlela endleleni lencamula emkhathini wetakhiwo lencane akhuphuka ngesitaladi etitebhisini letinsegetelako nseke nseke nango akhuphuka wadonsa wavula umnyango lomncane lonswinini tako emva kokuba sekachache leli gotha wangena wawela phansi esihilweni uyacabanga ngiguqe ngemadolo ami ufinyelela ngaphansi kwembhethe udonsa libhokisi lelincane bese uyalivula futhi sicephu lesincane selikhaza lakhe mhlawumbe uyalithatha uyalivitsita kunako konke kuphila kwakhe ngiloko kuphela lanako kodwa sewulungele kukunikeza angathi noma ngabe sicotho kangako yini ungawukhomba umuno wakho kuye uma ungenjalo konke lebekanako bekavuma kukunikeza futhi ukuthonsela esifubeni sakhe futhi yena insitho yakhe igcwele injabulo bona masinyane nje kukhona lokwethulwe kuye uyati ungumprofeti ngikholwa ukuthi ungumprofeti angikhathali ukuthi rabi uthini ukuthi cardinal uthini noma umbishop uthini ngikholwa ukuthi nguye lowo Mosi lakhuluma ngaye ngikholwa ukuthi ungumprofeti lobekade ozivakashela kulethi insuku lethi futhi yena angiloko utokwati lapho ngiyithole khona le mali utokwati le ndlela lengithola ngayo le mali kodwa ngiloko kuphela lenginako impela uyakwati angakutshela ngqo kuleli pulpiti khona manje konke ngawe yebo mnumzane uyakukholwa na ngingakufakazela kuwe amen ngiyaxolisa uyati ukuthi wendiwe ngani uyawati la magama angalethinye tikhathi kuthi ayakuhashula wathi konke ngawe kodwa nguloko kuphela lebekanako nguloko kuphela lakulindzele kuwe nikela nje konke kwakho kuye yonke inhlitiyo yakho intsando neludumo kuma kwekuthi jabulisa vele ukuphonse konke kuye akunandzaba ukuthi wenteni kodwa wathi leli ngilona thuba lami kuphela futhi ngitolithatha mhlawumbe kungahle kube lithuba lakho lekugcina kungcono ulithathe usese kule ngcunguthela lena ungayi ekhaya ngaphandle kwalo ngoba ngikholwa ukuthi utombona ahamba ngendlela lefanako sewuvele ukhona netombona amkhulu kunaloko netobona livi lakhe libonakaliswa qaphelani futhi uthi nguloko kuphela lenginako ngako nguloko kuphela lengingakunikeza nguloko kuphela lakulindzele nakethu Branham angikhathali ukuthi uyini ukuthi bewungumzenzisi kangakanani ulilunga lelibandla lelikahle kangakanani ukuthi ume ngekulunga kwakho lucobo namhla ekuseni phambi kwebantu niketa nje loko lonako nguloko kuphela lakulindzele utothatha loko uyehla ngesitaladi uthi yebo-ke kalula ngitohamba ngoba kukhona into letsite kimi lengitshela ukuthi ngikwende kulapho khona kungiko sibili hhayi ngesikhathi ukugcoka wena kodwa into lengiyosibili nangu ehla ngesitaladi futhi uyacalada futhi wakhumbula Lavinsky unemakha lamnanzi kakhulu kunawo onke edolobheni nango wangena emnyango insimbi lencane iyakhala nalomunye wasukuma wabuka kubona ukuthi kwakungibani yebo-ke ufuna ini la njengalamanye alamadoda ngaphambi kwekuthi abe bosomabhizinisi labangemakristu lowo ngumsebenzi longasi kahle ufuna ini angimthandi umuntu lonjalo ukuthi abe sesitolo sami ngifuna lokungcono kunako konke lonako oh he lokungcono kunako konke lenginako yebo kukwe kwemuntu lothite sibili kukwe mcimbi lokhethekile nguleyo ndlela lesiyifunako lokungcono kwendlula konke lokungaba nako lokungcono kwendlula konke lesingakunikeda hayi nje imizuzu lemithathu ngelilanga emkhulekweni kodwa lokungcono kunako konke longakunikeda Oh ngifuna lokungcono kunako konke lonako yebo ke bekati wesifazane lonjalo impela bekangenayo imali enele kutsenga lokho wathatha imali yakhe lencane wayibeka etulu futhi wathi kungumalini lokungcono kakhulu na inhlavu lethi ngemashumi lamabili kungiloko lokungcono kunako konke lenginako wathela imali yakhe lencane etulu ngephandle lapho naleyo mali yakhala oh kusobala loko kwehlukile loyo lothi akusiyo inzuzo kugcina josepha kulelo live ulungele kukwenta niyati ngakho wefika etulu lapho futhi uyayibala oh yebo impela inhlavu lethi ngemashumi lamabili dabodenariyo emaroma Kubita kangako ke uto kwentani ngaloku na oh loku kwemuntu lokhethekile ngako wafinyelela eshelufini wase umnika libhokisi lealabasta walifaka esifubeni sakhe wathi shelele wabiyela enhla futhi wabuka ekhathi lapho wabona abafarisi nabo bonke beme lapho bagekeletele njengembuthano webukhosi futhi ubona Jesu solo usehlethi lapho netinyawo letingcolile akukho muntu lobekamnakile Ngitongena kanjani na? Bato ngiphonsela ngephandle uma ngiqala esangweni. Kodwa niyathi kukhona into lengekhathi kuye imtshela ukuthi angene. Bekafuna kwendela Jesu inkonzo. Futhi uma ufuna kwendela Jesu inkonzo akukho bobishopi labenele nabo cardinali emhlabeni kunimisa ukuthi ningene ebukhoneni bakhe. Kunjalo akekho emahlelo lenele nebazenzisi even ukuthi kukwenda. Noma bodeveli labenele ezihogweni kunimisa kuko uma nifuna kwenda inkonzo ya Jesu nangu eda athishelele lapho ubona gathi sangwene afulathele wanyenya wangena ngaphansi kwelisanga nango athatha indlela yakhe ngekushesha lokho kulungile uma ungena kwekucala ngena uye kuye ngqo ungabi udlaladlala ningahambe nikhuluma nibone ukuthi lona uthini nekuthi lenhlangano ithini nalena ukuthi ithini hambani ngqo niqonze kuJesu yani kuJesu ungakunaki lokho lokushiwo ngulabanye yani kuye masinyane impela ngako uthi shelele masinyane impela uyema libhayibheli lathi emva kwakhe waqala ukuchabanga Oh, ngisebukhoneni baNkulunkulu. Uva lokungakejwayeleki njalo kufika ethi kwakho uma ungena kuleso simo sekuthi phatha. Kodwa uma uta ngendlela bekacabanga ngayo lo mfarisi, uyoba nekuva lokufanako lebekanako. Akukho lutho kuko. Kodwa nje ngena kuleso simo lofuna kubona ngaso Jesu. Ubone ukuthi hloboluni lwemuzwa loluta ethi kwakho. Akuthi leyo nhlitiyo lenzala incibilike ngekhathi kuwe manje ebuseni ngakuye. Lalelani liphimbo lakhe lelincane lelihoshotako. Kuyoba khona simo sekuthi phatha lesehlukile. Wathi shelele bekahleti lapho wacabanga, oh, nginelivalo kakhulu, angathi ukuthi ngendene. Uma ngifika ngakhona mhlawumbe angase angicoshe lapha. Oh, ini? Yebo ke, angisilutho empeleni. Manje uma uqala kucabanga lokho, awusilutho empeleni. Uma wesaba ukuthi utokona lizinga lakho, khona ke kungcono ukwesha endzaweni yokuqala. Angisilutho kokuqala nje ngako wagijima lapho embi kwakhe wase uyabuka wase uyasonzela nguloko lofuna ukukuthola usonzele kancane nje kuthi umbuke mhlawumbe umbuka khashane kakhulu umbuka emuva lenga leya lethi nkulungwane lethi mbili teminyaka letendlulile kuthiwani ngaye manje ekusena unguye itolo namhla naphakathi emandla lafanako tibonakaliso lethi fanako Lemisebenti lengiyendako mine nani into yenda umnakethu Demos esikhashane lesendlulile ukuchaphune ku King James lemikhulu kunalena netawu yenda kodwa kuhunyushwa lokungiko futhi noma ngibani uyathi kuthi lemine ngikunalona neto yenda hayi lemikhulu kude longenda lemikhulu kodwa leminengi yalemisebenti lemikhulu wavusa labafile futhi wamisa imvelo akukho lokunye lokwakwentiwa lokukhulu kodwa ngetulu Ngani na usebandleni lakhe lemhlaba wonke lelikhulu lelingcwele lebapostoli iPentecostal libandla laseKatolika umhlaba jikelele Jesu kulolonke lilunga beka kumuntu munye kuphela uNkulunkulu beka njalo ngaleso sikhathi manje uNkulunkulu usebandleni lakhe lonke khona kuleli awa bantu uyaphiliswa ngawo lomzuzu bantu bemukela moya longcwele kube nje bekeme lapha yedwa esimeni semuntu njengoba bekanjalo ngaleso sikhathi bekangakhuluma kuphela nalethe thameli leti kodwa manje ukhuluma umhlaba ngale kumoya longcwele ngakho nango lapho ebukhoneni bakhe wahamba hamba ngiyabona lawo mehlo lamancane ambuka nenhlitiyo yakhe icishe yehluleka nayo le ndoda lethethelela lo wesifazane futhi iyathi inhlitiyo yakhe bekamathi lo wesifazane wasesamariya esikhari bekathi ukuthi bekanemadoda lasihlanu futhi uyathi ukuthi nginelicala kanjani uyathi ukuthi unelicala kanjani uyathi nje ukuthi sonke siphansi kangakanani uyasathi futhi wambuka ebusweni futhi wakuconza manje akazange abuke ngale kumfarisi noma abuke lishathi futhi abone ukuthi mangakhe malunga lebekawe libandla ukuthi bekatoli joyina yini noma cha wabuka Jesu weva anelicala futhi akazange asakhona kubamba tinyembeti takhe enhlobo wathi ubuka phansi etinyaweni takhe netinyembeti taqala kuwela etinyaweni takhe bekanemahloni kakhulu wawa ngemadolo akhe wambona futhi akazange asakhona kuchubeka nekubamba tinyembeti takhe kukhona lokunye lokuthite lokuthi uma efika ngakuJesu uqala kukhala hayi ngekholi anginamsebenzi waloku lokubanzako kuvuma lokustashi futhi ufake igama lakho encwadzini bese ujoyina libandla ufanele ufe kuwela ucobo utalwe kabusha netinyembeti taqala kuwela etinyaweni taJesu futhi bekangenalutho lwekuthi esulwa ngako ngako abhekise inhloko yakhe phansi akhala takhe tinwele takhe letiphotsene lebe tendiwe taboshwa etulu nenhloko yakhe niyati kanjena tawa phansi uqala kugeza tinyawo takhe ngetandla takhe futhi watesula ngetinwele takhe labanye bodzathe bePentecostal baphungula tonke tinwele tabo letinhle batofanele beme enhloko yabo ukuthi bathole tinwele letenele ukuthi bageze tinyawo takhe ukuthi esula kunjalo kodwa yena ngisho nasesimeni sakhe ungamlahli wathatha tinwele takhe wacala kwesula tinyawo takhe futhi wabuka etulu kube bekayohambisa lunyawo kube bekayocwabitisa liso bekayophi aphumile lapho kodwa Jesu uma utama kumendela into letsite uvele akuvumele nje ukwende ngiyakuthanda lokho wavele wahlala wathula wambuka futhi wetama kuthi futhi asula tinyawo takhe emanti lamahle kanje pho kugeza tinyawo takhe inyembeti tekuphenduka lokungcono kunaloku bekangakuthola kubafarisi labadzala bekutakhela bona lucobo emanti emahlelo bekanemanti ekuphenduka tinyembeti takhe letinkulukati tinyembeti letineluswayi tishaya tinyawo takhe yena netinwele takhe letinhle wavele wageza futhi wesula tinyawo athi ngingeke ngakusho beka asula tinyawo takhe kwase ke kuba ngikosibili wathi kwanga ngingeke ngakusho Jesu wambukela nje emva kwesikhashana wakhipha libhokisi le-alabasta bekanemahloni kusukuma kukubeka enhloko yakhe wacabanga uma nje ngingahlala etinyaweni takhe lokho kutoba kuhle ngalokwenele labanye benu bafuna kuba ngumnembi lomkhulu tinyawo takhe dinhle ngalokwenele kimi livi lakhe lenele kuphela nje uma ngathi kuthi ngikuye nelivi lakhe likimi loko kwenele kahle uma ngifika laphaya uma nje ngingabeka tandla tami etinyaweni takhe loko kwenele loko kutolunga ngoloko kuphela lengicelako ngicabanga ukuthi nguleyo ndlela sonke lesitiva ngayo ageza tinyawo takhe tinyembeti temanti ekuphenduka ngoloko lakufunako kwakhe kungcola kugezwe ngako kuthi hlawulisa hayi kuthi hlawulisa kuphenduka ageza tinyawo takhe atesula ngetinwele takhe ngo wafinyelela ngekhathi ane kuthuka futhi wathola libhokisi le-alabaster futhi walishaya bekaneluvalo kakhulu futhi wephula ngasekugcineni kwalo. Wakuthululela konke ethi kwetinyawo takhe futhi bekanekwethuka impela wase-ke ufinyelela emuva futhi wacala kwesula tinyawo takhe futhi ncwa ngifuna ku wase ubuka etulu. Wacaphela kuthi emehlo akhe bekasukile kuye ngaleso sikhathi. Kwentekani ngaso sonke leso sikhathi egamelweni na? Akukho kunyakata lokwentiwako. Yini indzaba na? Yonke into yema.
Oh, I can see that self-styled Pharisee, the mean.
Oh, sengiyambona lo mfarisi wekutatisa. Sigebengu lesinelunya kunabo bonke even. Oh, ubovu ebusweni wehliswe sithundi kakhulu. Lomunye umuntu wathi, amen. Ngani? Lomunye uthi, amen, ebandleni lakhe. Uyamphatamisa emandla lamancane ankulunkulu. Kwenteka asho livi, wenda liphutha nzawana thite, futhi wathi Jesu Kristu utela kusinzisa toni, nalomunye athi luthumo kunkulunkulu.
Ushers, put him out.
Oh, bo asha, bakhiphele ngaphandle. Ya, bayangiphatamisa. Bayangiphatamisa uma bangakusho. Ngako lapho bekehliswe sithunde kakhulu. Oh, kuyothi nguphansi onje bekayi. Oh, sihawukele, ngifanele ngiyekele, niyabona. Wehliswa sithunde kakhulu. Bekambuka futhi wathi ngekhathi kuye lucobo. Avuma kulabo cardinal, niyabona na, nginitshelile. Kube leyo ndoda beyingumprofeti beyitokwathi ukuthi ihlobo luni lowesifazane lolo lolwalungilo. Impela bekadi. Bekangcono ngalokuphindwe kasigithi kunaye. Naloku bekalilunga leli bandla. Yena ayingwadla, lihlazo kini labalusizi. Emalunga elibandla tatane langathi lutho ngankulunkulu. Kunaloko esiswe sithundi wathi ngikutshelile, ngikutshelile, niyabona na, kube bekangumprofeti, kube bekangumprofeti, bekatokwathi loko, akasuye umprofeti. Kodwa Jesu bekakwathi kuhlola imicabango yakhe. Ngako wathi vusa yena lucobo. Lowesifazane lomncane wasukuma, tinwele takhe tilenga etikwakhe, emahlombe akhe tifika endasi ngaselukhalo lwakhe. Umushi wenyembeti wehla na wambhoca wonke umlomo wakhe ngekwangathi inyawo takhe. Lamakhulu emehlo labukekako lansundu angathi ukuthi utothini. Wambuka aphansi. Wathi, Simoni, kukhona lengifuna kukhuluma ngako kuwe. Oh, lotitshelako lophuyile umzenzisi lotsabukisako. Lotisho ukuthi uyinceku yaKristu. Kukhona lengifuna kukusho kuwe. Ungimemile ukuthi ngide lapha. Futhi ngiyeda, ngishiyela uhla lwami lolubhizi. Uhlala njalo akwenda, kunjalo. Uta lapha, ulapha manje, impela. Ngishiyela uhla lwami lolubhizi ngoba ungimemile ukuthi ngide. Futhi ngesikhathi ngifika emnyango, awutigezi tinyawo tami. Awuyigcobanga inhloko yami futhi awuzange unginike kwemukeleka ngekwanga. Kodwa lona wesifazane kusukela alapha akendanga lutho kodwa ungigeze tinyawo tami ngetinyembete futhi watesula ngetinwele takhe wangigcoba. Manje utokwenta ini? Nango eme lapho emehlo akhe lamakhulu ambuka. Sithini sijubo na? Oh Nkulunkulu, leso akube sijubo sami. Loko akube ngiloko lenkuvako. Uma ngitama kumendela inkonzo. Ngaloko nje ngifanele ngisho tintho kubantu bakithi laba ngisika ngibe ticucu ekhatsi. Kodwa ngifanele ngimendele inkonzo. Kubhaliwe evini ngifanele ngikwende. Sifanele sikwende bazalwane. Kungakhathaleki ukuthi imbadalo iyini. Sifanele sikwende. Yinkonzo uNkulunkulu layidzingako, shumayela livi, kunjalo. Mbukeni, bekashacekile, utokwentani, angilahle na. Wase-ke uyabuka futhi wathi, futhi ngithi kuye, tono takhe letiningi tonke tithethelelwe tona. Tono takhe letiningi tonke tithethelelwe tona. Leso sijubo lengifuna kusiva. Ngifuna kutama empilweni yami kwenta umsebenzi waNkulunkulu. Ufuna kutama lokufanako. Nesijubo ekugcineni siyoba into lefanako. Tono takho letiningi tonke tithethelelwe tona. Asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje. Simemile futhi sewufikile. Kuwo onke emabandla kuleli viki nebazalwane bami, sikhulekile Jesu bani lapha. Ngema esicongweni sentshaba iSouth ngaleli linye lilanga ngathi kumkami, buka phansi kuleso sigodzi. Kukangakhi e-aweni lekugcina ligama laNkulunkulu liphathwa ngelide na? Kungakhi kuphinga lokwendiwe kusukela itolo ebusuku kuleso sigodzi na? Wase uthi kimi, Billy, watela ini lapha-ke? Ngathi sithandwa. Kodwa phansi sahlakateka sithabula kuleyo lenkulu iMaricopa Valley. Kuthi ngalelinye lilanga kwakungesilutho ngaphandle kwemdolofiya nemigololo. Bekunale minengi imikhuleko lowenyukile ema-aweni langamashumi lamabili nakune lendlulile. Labangcwele labatelwe kabusha sibili baNkulunkulu bathandaza ukuthi soni sitokuta kule ngcongcothela lena. Futhi sewufikile ulapha, ngiyathi ukuthi ukhona. Asimende emukeleke ngetinyembezi tethu letimbalwa letivela etinhlitiyweni tethu letibanzako letilukhuni. Asigeze tinyawo takhe manje ekuseni. Asimtshele ukuthi siyamthanda, sitomkhonda kusukela manje kuchubeke. Vanini leso sijubo lesikhulu saphakathi, tono takho letiningi tonke tithethelelwe tona. Ngitonibuta umbuto lonesizotha, ngiwufuna uvela enhlitweni yenu. Uma kukhona besilisa nebesifazane lapha, lokhona longakaphili kahle naNkulunkulu, futhi ungathanda kuva sijubo lo wesifazane lasiva ngalolo suku, tono takho letiningi tonke etithethelelwe tona. Ungasiphakamisa sandla sakho na? Manje angabuki umuntu. Akubuke mine nenkosi. Phakamisa sandla sakho, uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise, akubusise nzawo tonke. Manje emalunga elibandla nine lapha lowathi ukuthi awukaze utalwe kabusha. Kepha noko Jesu ulapha. Uyathi bekungaba nemahloni uma bekungenteka akwende umemete ludumo lwakhe noma atame kukutshela ukuthi ufakaze kulomunye umuntu. Phakamisa sandla sakho uthi, Jesu ngiyaxolisa, ngifuna kuba ngumKristu sibili lotelwe kabusha kusukela namuhla. Phakamisa sandla sakho, akubusise. uNkulunkulu akubusise. Manje labanye benu nine besifazane bePentecostal, lenina leti mfishane tinwele leti phunguliwe, lihlazo kini manje? Niyathi ukuthi nisephutheni. Kube bewungakwathi kuze kube ngimanje, sewuyakwathi manje, unemahloni ngako. Uma unawo phakamisa sandla sakho. Angabuki muntu. uNkulunkulu akubusise. Loko kubita thathe sibili kwenda loko. uNkulunkulu akubusise kunjalo. uNkulunkulu akubusise kunjalo. Impela unjalo, impela unemahloni. Uconze kungitshela ukuthi unetinwele letiphunguliwe futhi awunamahloni ngato na? Utama kujabulisa abantu esikhundleni saNkulunkulu. Aniconzini ukuthi kuphela nje uma ninga ungeke kusukela kulolu suku kuchubeke, ukwade kuchubeka naNkulunkulu. Lena yinto lekugegako khona lapha. Uthi unamoya longcwele, udanse emoyeni, ukhuluma ngetilimi na? Wethembele kakhulu kuloko esikhundleni salelo phimbo lelincane lelihoshotako. Ungaba nemadlingozi engqondo, kodwa impilo yakho iyakufakazela lo ngiko. Ningawathola emagrebisi emvinini welithanga. emakukhamba emvinini welihwapa uyathi ukuthi uneliphutha phakamisa sanda sakho bani ngudzathe ngalokwenele kwenta lokho labaningi benu abakasi phakamisa sanda sabo labaningi benu uNkulunkulu anibusise kunesicuku sabo manje nine madvotha leni bavumele labanye benu bashumayeli lihlazo kini nine bashumayeli beful gospel lenivumela umkakho ende intho lenjengaleyo lihlazo kini uNkulunkulu akabe nesihawu emphefumulweni wakho mnakethu kungekho ukuhlonipha lokwenele kushumayela livangeli uyamesaba lodzathe na kuthiwani ngalabanye benu laba bema bosikilidi babe solo batisho ukuthi bayiphentecostali babe solo banatha sinatho sekuthi jabulisa nabasina labanye benu bosomabhizinisi nisasolo ningathi yekele tinto tentelive ukuthi uyafuna ufanele ube nesinatho lesincane sekuthi jabulisa ngakhisimusi lihlazo kuwe lihlazo kuwe awathi ukuthi Jesu utokulahla ngalolo suku na uyathi ukuthi uneliphutha labanye benu ulendlulile ngisho nelivi kulethe insuku lete kugcina emabandla aya ngekuhleleka kukhona lokuliphutha libandla lakho lingeke limele ngiyathi labanye benu bashumayeli bamsulwa niphumela lapha nishumayele livi ngawo onke emandla enu lelo bandla libeke etikwalo mnakethu uNkulunkulu utoba beka licala labanye benu abakaze bamthandze njengoba nifanele labanye benu ningamaKristu lahloniphekile sibili futhi awukamthandzi njengoba ufanele futhi uyathi ukuthi unelicala awukhuleki ngalokwenele ngento phakamisa sanda sami manje angikhuleki ngalokwenele nginemahloni ngamela uqobo nginemahloni ngempilo yami ngimcele ukuthi ethe kulomhlangano futhi nginemahloni ngempilo yami embi kwakhe ngikanye nani nginemahloni ngempilo yami embi kwa Jesu ayibusiswe inhlitiyo yakhe uvela ezulwini manje ekuseni kutosivakashela weta kithi kutokhuluma nathi kutokhuluma nathi ukhuluma nathi khona manje lelo lencane liphimbo lelincane lelihoshotako phansi enhlitweni yethu kungahle kungabi nekuvunguta imimoya lenemandla sibe nalo okunenga kakhulu kwaloko asimbonye buso bethu manje ekuseni ngemahloni nginemahloni kuba yipentecostal nempilo lengiyiphilako nginemahloni ukuthi anginamandla ebukhoneni bakhe nginemahloni ukuthi angisesiso sibonelo semkristu embi kwebantu bami Jesu ngihawukele uNkulunkulu angisuye longenaphutha ngidzinga kuqondziswa nami namoya loyingcwele wakho ukhuluma nami sifuna ukukhuluma nawe Nkosi sifuna usithethelele sifuna kuba ngemapentecostal sibili Nkosi sifuna impela kugcwaliswa ngamoya asinamahloni ngedinyembede asinamahloni ngawe noma ngayiphi indlela futhi manje ekuseni usivakashele futhi sifuna kugeza tinyawo takho sifuna kukunika timpilo tethu sifuna kuba ngemaKristu sibili sifuna sithelo samoya etimpilweni tethu silunge sibe mnene sithandzana sithethelelana lomunye nalomunye uNkulunkulu ngenxa yaKristu wasithethelela sifuna kufana naye bekasibonelo sethu wonke lowo lona leso sifiso enhlitweni yabo kuthi ungathanda nje ukukhothamisa inhloko yakho manje ekuseni ebukhoneni bakhe sathi kuthi sinelicala nathi kuthi ungathanda nje kugeza tinyawo takhe nawe ungema yini ngekuthula ngetinyawo takho manje Akubusise. Umngami bekavamise ukuhlabela liculo, Jesu lothandzekako ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda baba. Uma ngake ngakuthanda, Jesu lothandzekako kumanje. Asikhosamise inhloko yethu manje wonke umuntu.
We have been so
Babe wethu losezulwini de bese nganaki kakhulu kakhulu kuwe.
We have mistreated you. We mistreated the cause.
Sikuphethe kabi, siphethe kabi inkonzo. Bese nganaki. Ngikhulekela lo wesifazane tatane njengamanje. Ukuthi develi atama kumsusa.
Go after the Holy Spirit. Don't let her on. Go after Jesus.
Mlandzele moya loyingcwele, ungamiyekele, mlandzele Jesu.
May come out in the name of the Lord Jesus.
Lowo develi akhala kwangathi angaphuma egameni lenkosi Jesu. Kwangathi lowo tatane umphefumulo lolahlekile ungasindziswa.
We're sorry, Lord. Move upon us with your Holy Spirit.
Siyaxolisa Nkosi, hamba ethi kwethu ngamoya loyingcwele wakho. Sigcwalise ngebuhle baNkulunkulu. Thulula ethi kususweni takho Nkosi. Sigeza tinhlitiyo tethu ngemanti elivi. Ngena etimpilweni tethu Nkosi. Hlala phansi etafuleni lethu, uhlale phansi futhi udle nathi namuhla Nkosi. Sitokuthatha njengamanje njengemsindisi wethu. Sitokuthatha njengemholi wethu nenkosi yethu. Futhi akuthi moya longcwele nje ageze imiphefumulo yethu ebukhoneni bakhe asinika luthando nesihawu nekuconza. Kwangathi wonke umfundisi angabambelela kabusha. Kwangathi lamadoda labo somabhizinisi. Kwangathi le nhlangano lena. Kwangathi lonke lilunga lelibandla. Wonke umuntu losekhathi lapha eve Jesu athatha indzawo yakhe enhlitweni yabo khona manje. Siphe kona Nkosi, siyakuthanda futhi sikunika impilo yethu. Siyakwemukela engcunguthelene.
We are going to baptize the people out here this afternoon.
Sitophaphathisa abantu ngephandle lapha kulenzambama. Sitokwenda kubitele altari, sitokudumisa emaculweni, sitokudumisa evini.
We're going to praise you with all that we got.
Sitokudumisa ngako konke lesinako, kwenda abantu bathi ukuthi asinamahloni ngelivangeli la Jesu Kristu, ngoba lingemandla aNkulunkulu ensinzisweni. Sifanele sisuke lapha, siphila impilo lethu ehlukene. Ngenxa yokuvakasha kwakho kanye nathi singeke setame kufana nemfarisi. Siyathi kutsi wena uyi
the king of prophets, you're the god prophet.
Uyinkosi yabaprofeti, wena uNkulunkulu umprofeti lokhuluma etinhlitweni tethu manje. Futhi sikhulekela kuthi utohlola tinhlitiyo tethu futhi usembulele timbangela tethu. Levimbela umnyakato lomkhulu waNkulunkulu kulolu suku lokugcina. Kuthi kusukela lapha kungase kuhambe bafundisi labagcotshiwe, besilisa labagcotshiwe nebesifazane labane kuphefumulelwa lokukhulu kubo kwenkosi Jesu lethandzekako. Kuze kube nekucubuka kwemvuselelo yonke indlela kunqamula livekadi lonke. Siphe kona Nkosi. Siyathi kuthi uta ngesimemo sethu futhi sitokwenda wemukeleke njengoba sathi kuthi kanjani kungayinye yetimpilo tethu. Sime nalesibusiso lesi enhlitweni yethu Nkosi. Sithi siyakuthanda Nkosi Jesu, siyakubusisa. Ungetulu kwayo yonke inhlangano, ungetulu kwetintho telive, ungetulu kwekugcoka kwethu, ungetulu kwako konke kwethu. uNkulunkulu ungetulu kwemadlingozi ethu. uNkulunkulu futhi siyakuthanda netinhlitiyo tethu tonke. Semukele oNkosi njengoba siphakamisela tandla tethu kuwe ukukunika luthumo. iNkosi lenkulu yenkhathimulo ihlethe emkhathini wethu manje ekuseni. Siyakuthumisa futhi sitinikela kuwe.
We bless this people.
Amen. Ngeligama lenkosi Jesu sibusisa labantu laba. Niyamthanda na? Niyatehlukanisela impilo tenu kuye. Besilisa nebesifazane na? Phakamisandla tenu futhi nithi Jesu ngikhulekile nami ukuthi ungeta kule ngcunguthela lena. Manje ngitehlukanisela wena kusukela kuleli hour ukuchubeke angibe wakho wonke. Kwangathi kuhamba kwami kukhuluma nalengihlanganyela nabo bangafakaza ukuthi ngibekwe luphawu ngamoya longcwele. Indlela lengiphila ngayo kukhuluma nekuhamba. Siphe ishuni kupiano, ngiyamthanda. Nikusho sibili na? Sanini amen uma nisho njalo.
Do
Niyasithanda impela lesisho lesi kuJesu sisalihlabela kanye kanye sonke kanye kanye ngendlela leyifashion lenzala manje ngiyamthanda ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala sonke kanye kanye manje asihambe Umzuzwana nje ningajaki gcinani nje leliculo lisesingenisweni salo Sathane umphathamsilo lowesifazane nomncane wamcosha kule sakhiwo Umoya loyingcwele wambamba ngephandle lapho futhi wambuyisa kula nkonzweni manje ukhululekile ngeligama lami bayokhipha emadimoni Emandla asebumnanzini nasekutehliseni nguloko lokwenta into tibe tinkulu ngoba tithobekile futhi timnanzi Animthandzi na manje sonke kanye kanye futhi nemehlo ethu avaliwe netandla tethu liphakamele ngasezulwini yonke insitiyo yakho